nje lohlobo lwe-fashion lenzala lesasivame kuba nalo eminyakeni leminingi leyendlule futhi siyabonga ngalo futhi ngiyakujabulela lokucula lokwengetiwe konke lokucula naleti tipeshali ngihambela imayela lekugcina lendlela ngiphumule ekuvaleni kwelusuku ngolapho engcenye ngihleti lapha nje ngesikhathi balihlabela ngibuka ngephandle futhi ngibona ilanga lapho lishona tinyoni tonke tihlabelela phansi futhi kancane konke sekutophela manje futhi setiye kuyophumula kusasa ekuseni kuthi tivukele lusuku lolusha futhi kungaleyo ndlela empilweni tinsuku tekusebenta ngekushesha luyendlula bese sicambalala phansi kusofa lomkhulu wethu ngithanda ukukhuluma naye ngalolu suku ngikhulume naye nje ngigcoce tembatho tami ethute nami bese ngingena ekamelweni ngathi lokhu njengoba Paula longcwele wasendvulo wathi ngimathe emandleni ekuvuka kwakhe ukuthi uma abida ekhathi kulabafile ngiyobitwa kanye nabo ngimathe emandleni ekuvuka kwakhe hayi kumathe ngelivi noma ngemsebenzi kodwa kumathe emandleni ekuvuka kwakhe Logo ngulelinye lemathemba ethu lamakhulu kusihlwa futhi lona kuphela lithemba lesinalo lise logo kuvuka lokukhulu kwenkosi yethu Jesu nekuvuka kwethu lokusembili lesinako manje kusuka ekufeni kuya ekuphileni ngekuba nekuphila lokuphakathi ngaJesu Kristu silinzile nekulinza lokuyingathimulo kwayo yonke imvelo kuze kube ngulolo suku lapho ayofika khona lwesibili avela ezulwini uNkulunkulu layomthuma ngesikhathi lesifanele kuyothi-ke le mithimba lefako lesibubula kuyo manje iyokwembatha kungaboni futhi siyoguculwa futhi sendiwe sifane nemtimba wakhe lucobo lokhathimulisiwe ngoba siyombona njengalokhu anjalo khona-ke sono nelusizi sono nekufa kwaleli vele elimnyama kuyokhawula kulokubusa lokhu lokunenkathimulo najesu kweminyaka leyinkulungwane yokuthula tinyoni tilinzele loko tihlahla tilinzele loko yonke imvelo iyagoba futhi ikhala tinyembeti ilinzele leso sikhathi ibubulela kwembathiswa intombatanyana yami esikhashaneni lesendlulile ingibuthe umbuto ithite babe wawubukeka kanjani lomhlaba ngesikhathi uNkulunkulu asachethile ngawo na ngathi wawumuhle sithandwa wawumuhle Ngase ngithi ngalelinye lilanga uyoba njalo futhi lapho siqalekiso sesisusiwe khona ke siyo uyoba njengoba unjalo ekuqaleni iparadise lenkulu yaNkulunkulu manje asiconze ngqo emsebentini bengicabanga manje busuku bekucala lobu busuku besithathu bemvuselelo yethu lencane futhi asikabi nawo umkhankaso wokuphilisa kukutiphumuta nje Kuthi nje sivakalise imizwa yethu futhi sifundise livangeli ngendlela yefashion lenzala livangeli lelifanako lengilifundise lapha leminengi iminyaka leminengi leyendlula angikaze ngintshintshe nakancane kunjalo livangeli lelifanako nje kungekho nakancane kulenta libelisha noma kulipolisha livangeli lelifanako nje ngaphandle etinkonzweni enhlanganisela yemahlelo etisekelweni ekuba semaholeni namakhulu nemahlelo lamanengi lehlukene bantu babuthana ndzawonye kuthi kudibamba lucobo lwakho emfundzisweni konke ngaphandle kokuphilisa kwaNkulunkulu futhi kusobala kwemukelwa kwenkosi Jesu kodwa uma usekhaya lakho njengaleli bandla lasekhaya lapha uvele nje utive kwangathi ungakhumula khololo wakho futhi uvele nje ushumayele loko locabanga ukuthi kufanele futhi nguloko futhi tikhathi letiningi ekhathi lapha sine tikhathi letiningi bantu labangavumelani ngeke sabheka kuthi wonke umuntu kuthi avumelane nathi etimfundzisweni telibandla lethu netindvo lesinato kodwa besingaba nendvo lefanako njengoba umeluzi wenu abeshumayela kodwa bekatobe asaloku angumnaketo ningakubukeli phansi futhi wonke umuntu ubukati into ngekubuka lokwehlukile futhi ngaleli viki sengibonile ukuthi bengifanele ngitimise liviki eCanada ngenxa yesiphepho selichwa ngani kunginika inhlanhla ukuthi ngithole ukuthi lapha eThabanekele ngitele imvuselelo yebusuku lobumbalo lengayethembisa ngesikhathi ngisuka futhi ngiyayiniketela ukuthi kwakungekho hayi inkonzo yokuphilisa ushumayela livangeli nje nje futhi kuloku ngithola ngicabanga ukuthi mhlawumbe sitothatha busuku lobumbalo eminyakeni yelibandla lesikhombisa ngoba ngikholwa ngeliciniso ukuthi siphila eminyakeni welibandla wekugcina lusuku lokugcina ngaphambi nje kwekufika kwenkosi Jesu ngita manjalo ukuthi kala mina lucobo libandla lelincane lapha noma ngikuphi lapho ngathi ngikhuluma khona ngenxa yokuthi inkosi lenhle yasezulwini ingiphe inkonzo lencanyana futhi yangaseluhlangothini lwalokungetulu kwemvelo njengoba nicondza nebantu babambelela evini lakho uthi futhi ngako ngifanele ngicaphelisise impela ukuthi dingulumo dini lengitendako sizathu uma moya loyingcwele uphela amandla embono nekubona ukufihlakele lokungenambuto futhi bayakuva ukhuluma bayeva ukuthi unemcondo lothite kuloko lokhuluma ngakho kungenjalo uNkulunkulu ngeke akubusise lokusiphosiswa bese ukuthuma kanjalo niyabona na ngakho manje ke ufanele ucaphelisise impela uthi ngukale ngekwelivi ngaso sonke isikhathi futhi kuloko uma ngenda liphutha ngiyakhuleka uNkulunkulu angithethelele ngoba angikaconzi kulenda futhi ngithi noma ngusiphi isikhathi ekufundisene futhi kakhulu kuleti fundo letijulile lesikuto manje nayitolo ebusuku lesithi luPaulu esilo netindzaba letinjalo futhi kusihlwa lesithi luPaulu uNkulunkulu luPaulu uNkulunkulu nalokunye kanjalo ngiva kwangathi mhlawumbe ngibena labanengi labangena kuvumelana naloko naloko lengikufundzisa kuko loko kodwa ngitama kukwenda nje njenge ngingakucondzisisi kunoma ngulipi libandla noma ngulipi lihlelo kunoma ngubaphi bantu lutho nhlobo uNkulunkulu uyakwathi loko ngendlela nje kukhanya lengikubona kukuyo nguleyo ndlela lengikukhuluma ngayo futhi akukho libandla liphatha ligama lenkosi Jesu lengingalithandzi lo akusuye umuntu lobekangaphatha ligama lakhe noma abe nanoma ngukuphi kumhlonipha kepha ngingaya ekufeni kwami kuthi ngibendele noma yini kunjalo akunandzaba ukuthi bagcoke luphi luphawu lwenkolo noma ngabe yimethodist ibaptist ikatholika noma kungaba yini loko kungeke kwabanandzaba nangeli ounce kimi kunjalo kuphela nje uma bahlonipha inkosi yami kodwa manje kukhona iplani futhi manje lonke libandla lifundzisa engcenye loko iscience yabo yethe enkolo lengiko yalelo bandla bakholwa ukuthi isekeleke ethi kwaleyo plan yebo ke manje tikhathi letinenge ekuboneni leto thinto ukuthi akusiyo nje indlela lengifunda ngayo iplan ngako ke nginelulungelo ebandleni lami lucobo kwendlala loko lengicabanga ukuthi kungiko lapha esikhatsini lesithithe lesendlulile uMarky loqashwa ngangise Milltown ebandleni iMilltown Baptist lapho sasinemvuselelo khona Nemnakethu right nani nonke ngiyacabanga niyamkhumbula Marion Lee futhi bekaphatheke kabi kakhulu ngento lengayifundisa ngempaphatiswa emandi yebo ke waya ekhaya futhi bekaphatheke kabi ngako futhi bekangumakhi loqashwako ngalobo busuku waphupha liphupho inkosi yambonisa akha indlu futhi bekato faka lifastelo leliphumela ngephandle kuyo futhi ngako esikhundleni sekuthi afake lifastelo leliphumela ngephandle kuyo wavele wafaka verande wathi loko kutolunga ngako ngesikhathi umnikati wendlu akhuphuka wathi yidzilide iyofika esisekelweni uyiqalele phansi futhi ngako bekakade afundziswe into lehlukile kuloko libhayibheli lelalikufundzisile ngako wathi kungcono ngivele ngidzilide sisekelo ngibuye ngakhe futhi ngaya ekhaya naye ngalobo busuku ngahlala busuku bonke endlini yakhe ngako ke sa lelo liciniso lifanele lendlalwe futhi kufundzisa letifundo angisuye thishela kodwa kulenkwadiko ngalo ngithandza kulichaza kulabanye nekuhlanganyela ngasevini lapho moya loyingcwele asakwenda kube ngilokuphathekako etinhlitweni tethu futhi ngako nje sinesikhathi lesimnanzi sikwenda futhi nje kuthi kuphumuta umeluzi wethu lothandzekako lapha umnakethu Neville makhona tihambi emasangweni ethu indvodza lapha umeluzi wethu umnakethu Neville indvodza yaNkulunkulu ingxeku yeliciniso yenkosi Jesu Kristu. Angikusho ngoba ahleti lapha, ngikusho lokho emhlane wakhe noma nguphi unguleyo ndlela seloku ngamadi. Bekayi-Methodist yekucina, nami ngangiyi-Baptist yekucina, kodwa sasibazalwane ndzawonye, futhi ngakho sobabili saphenduka saba bagiciki labangcwele. Kulungile, akunjalo mina kethu na. Amen. Ngako sime emhlabathini munye. Yebo ke, sine sinesikhathi lesimangalisako ngalendlela. Nje sinenhlanganyelo lomnye nalomunye lapho ingadi ya Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu isihlanda kuko konke kungalungi. Ngako sinesikhathi lesimnanzi futhi sithokotela ngempela tihambe emasangweni ethu kusihlwa lapha. Imvuselelo yethu lencane ngicabanga ukuthi niyamangala ukuthi kungani dingakhangiswanga. Yebo ke bekusikhathi lesincane nje sejubhili yelibandla lethu lapho. Futhi kungaleso zathu sine engcenye mhlawumbe angathi ukuthi mwelo engcwele utohola kanjani. Kodwa mhlawumbe busuku lobubodwa ngaphambi kwekuthi sivale lapha singahle sibe nenkonzo yokuphilisa uma inkosi ithanda. Futhi ngako ngiyethemba ukuthi itosipha lokho. Ngifanele ngibiyele eCanada manje ukuthi ngichubeke etimvuselelweni. Futhi njengoba bonke badi sineluhla lolumatima sibili lolugcwaliswe lwathe lwafika esukwini lwenyanga lwesikhathi sekuya ngesheya kwetilwandle. Nemalungiselelo asavele endiwe ukuthi iqale eThekwini eningizimu eJozi eningizimu Afrika ngenyoni cishe 13. Futhi ke sichubeke kusuka lapho siyongena eThekwini nekuya eNdiya nekuya ePalestine naseLuxembourg naseFrankfurt naseTransjordan nako konke kwendlula lapho. Sibuyele ekhaya uma inkosi iholela emuva uma asitshela ukuthi sibuye. Khona ke balungisa lolunye luhlu loluhambo lokuya eNew Zealand naseAustralia futhi kwehle njalo lapho bese siwelele eMpumalanga kuya eJapan nalawo mave lapho. Ngiyeva ukuthi emabandla lamanengi kakhulu akhona ngalapha lapho khona abantu bathi nje kuba luhlobo loluphendukela kulenye inkonzo nalomunye nalomunye bese ke tinkulungwane tebantu atikaze nakanye tive ngaJesu kwekucala. Futhi ngako ngiyeva ukuthi kukuthi vela kwami ngekwami kungumsebenzi wami lengumiselwe kuthatha umlayeto ngiyise kubo ngaloku ngcono kwendlula konke lengakwenda. Futhi manje njengoba ake ngisho futhi manje ngoba lohleti lokhona Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, Pentecostal, Pilgrim Holiness, Nazarene labahleti khona lapha. Futhi ngulogo lesendiwe ngikholwa ukuthi nguleyo ndlela lizulu lelitoba ngiyo luhlobo loluthite alube njalo. Silicembu sonke sihleti lapho namanje kule milayeto lo njengeluphawu lwesilo. Futhi namhla lapho kukhona kudideka lokungaka, niuqondzile itolo ebusuku na? Uma niuqondzile tsanini amen. Manje sitokhuluma kusihlwa ngeluphawu lwaNkulunkulu noma luphawu lwaNkulunkulu. Manje siyaqonza, manje angidami kona nje kushumayela emaBhayibhelini lamabili, linye linengi kakhulu. Kodwa nginalinye lawo lapha ngenhloso yemanothi lamancane labhalwe phansi ekugcineni, kanjalo njalo, kuthathisela kuwo uma umuntu angahle abude umbuto. Futhi manje kusasa ebusuku, uma inkosi ithanda, emva kokushumayela, busuku bekuqala ngekuthi iminyaka yelibandla lesikhombisa, sibona ukuthi besikuphi, sise ngekwenzawo lengiyona yona, esukwini lesiphila kulo. Itolo ebusuku ngesigebengu lesikhulu kunato tonke letikhona emhlabeni luphawu lwesilo. Futhi kusihlwa ngesibusiso lesikhulu kunato tonke lesikhona emhlabeni luphawu lwaNkulunkulu. Kusasa ebusuku ngidoninika lithuba lekuthi ningithumbe manje. Kusasa ebusuku yimibuto netinfo leningaticonzi letimayelana naloko lokushunyayelo. Nibe banomzane labahloniphekile nathathe ngalokwenele noma umKristu ngalokwenele ngingasho njalo kuthi nitibambe nithule ngesikhathi setinkonzo. Ngifuna nibhale ngalokuphelele kusasa ebusuku uma nita enkonzweni uthi nisheshe kufika ngaphambi kwesikhathi ngoba ngidodzingeka ngifike ngaphambi kwesikhathi ukuthi ngifunde futhi ngithi kukuphendvula ngekuthi uyini umbuto wakho mayelana nemibhalo. Bese ke ngelisondo kusene ngusondo sikolo alojwayelekile. Ngelisondo kusihlwa engcenye ngelisondo kusihlwa inkonzo yemphaphatiso. Ukhona bantfu labato phaphatiso. Bese kuthi ke ngelisondo ebusuku sitothi engcenye sibe nemlayeto welivangeli noma inkonzo yokuphilisa. Sitobona kunoma ngukuphi inkosi leholela kuko kwalobo busuku, kwangelisondo ebusuku, umlayeto ngalokho. Manje sithola kutsi ngaphambi kwekutsi sisondzele kuloko kutsi akukho muntu ezulwini kwakungekho muntu emhlabeni noma kungekho muntu ngaphansi kwemhlaba lobekafanele kuyithatha lencwadi noma ayivule noma kutsi achache timphawu kuyo kungekho muntu. Johane wakubona esambulweni futhi sifundzisa thambulo manje. Futhi Johane wakhala tinyembeti kodwa kwakukhona liwundlu lelalihlatshiwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba lalifanele kuda futhi lithathe lencwadi esandleni sangasekudla sakhe lohlethe esihlalweni sebukhosi nekuvula incwadi nekuchacha timphawu kuyo. Nalelo wundlu kusobala kwakunguJesu Kristu indodana yaNkulunkulu. Namanje uma kunguye yedwa kuphela lofanele wake wahlala nathi lapha kanye emhlabeni esimeni semuntu. NkuluNkulunkulu wahlala endodzaneni yakhe Jesu Kristu njengaNkulunkulu umuntu futhi wabuyela enkathimlweni ashiya lelivi kusesikhashana live lingeke lisangibona noko niyongibona nini ngoba ngiyoba nani ngibe kini kute kube sekupheleni kwelive. Umuntu wamoya loyingcwele uNkulunkulu abuya ngesimo. Jesu wathi ngavela uNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu. Waphuma eliphakathini wehla wangena esikhatsini, waphuma esikhatsini wabiyela eliphakathini. Nelive alimatanga beka 7 live lentiwa nguye futhi live alimatanga. Kepha labo labanengi labamemukelako ba ubapha emandla kuthi babe ngemadodzana kaNkulunkulu. Futhi manje Jesu Kristu unathi kusesikhashana live lingeke lisangibona noko niyongibona nini. Manje kutoba khona live lelingamboni futhi kutoba khona lowo lobonako ngoba ngisabitho selucobo ngiyokuba nani ngibe ngisho kini kude kube sekupheleni kwelive. Futhi wena lolikholwa uyombona athi ayothi ngci ekupheleni kwelive. EmaHeberu 13:8 athi Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi. Mbukisiseni yena emandleni akhe inkosi Jesu lefanako, luthando lolufanako, timanga letifanako, ibonakaliso letifanako letathi imlandzela, tihamba tehla njalo. Usemtimbeni longcwele manje, umtimba walabavukile esonweni bangena ekuphileni, uhlala kubo. NkuluNkulunkulu engathi imlweni yakhe lenkulu, NkuluNkulunkulu atehlisa esuka ensikeni emlilo, akukho muntu lobekangathinza wehla wangena esimeni senyama yemuntu lapho labengathinza khona, kodwa watalwa intombi ndvo. Kwase kuthi ngephandle lapho anikela ngekuphila kwakhe kuthi abethelwe kuthi ahlande umuntu losoni futhi beka khona kuphila ngalokufanelekile emkhathini webantu. Luthando lolunje uNkulunkulu lanalo ngemuntu kuthi wathi sombulula yena lucobo phansi kwenda indlela lehlandekile kude akwade kuhlala futhi athandze emkhathini webesilisa nebesifazane. Kuhle, yebo, loyo ngubabe wethu. Ake sikhulume naye manje nje umbhali wale ncwadi ngaphambi kwekuthi siphenye emakhasi. Babe wethu losezulwini lonemusa sita kuwe kulobusuku ngendlela lesithenjiswe ngayo. Uma ningicela noma yini egameni lami lokho ngiyokwenda. Ngako asinakulunga asinalutho lesingalunikela kuphela sitha egameni lenkosi Jesu sathi kuthi wethembisa kuva ngaleligama. Ngako ke sicela wena sathi kutsi silapha phansi kwekunaka kusihlwa lenye yetifundvo letigcame kunato tonke telusuku luphawu lwaNkulunkulu. Babe, siyakhuleka Nkosi, sathi kuthi leli cembu lelincane lebantu lelibuthene lapha, uma bengingabadukisa, ngiyolandza ngako ngelusuku lekwahlulelo. Futhi ngekuhlwa lokwendlulile ngekuthi luphawu lwesilo. Oh babe, sikhulekela kuthi uhole futhi uconzise lawo mavi. Kwangathi lingeke labuya lide, kodwa kwangathi lingakufeza lokho lelakuhloselwa ngesikhathi libhalwa encwadzini. Namanje wota wena longcwele, uthathe livi laNkulunkulu eBhayibhelini ngcwele, ulikhulume ngetindzebe temuntu losatofa, liye etindzebeni leti satokufa, bese usoka kokubili kukhuluma nekuva, kude sizuze lokutsite ngaloku kubuthana ndzawonye kusihlwa. Sathi kuthi kungaba khona labanye lapha uma umhlaba ungema lomunye umnyaka yobe kungasekho bantu labasatofa emhlabeni. Namanje sisendlini yokuconziswa endlini yaNkulunkulu lapho sitomela khona ukuconziswa. Futhi kwangathi moya loyingcwele angaconzisa futhi avale umlomo wami njengoba wenda emlonyeni wamabhubesi naDaniela. Futhi wena uyayathi inhlitiyo yami, uma livi lelulodwa ngingahle ngilikhulume ngalokuphambene noma ekhathi kwami lucobo. Kwangathi moya loyingcwele angagcoba lonke livi. Ngime nje njengesitsha lesingenalutho, futhi kwangathi angakhuluma livi laNkulunkulu kusihlwa ngoba tinhlitiyo tethu letilambile tilangatelele kuva kuye. Futhi kwangathi yena lo wabhala leBhayibheli afike futhi alihumushe etincekweni takho letithobekile lapha. Sicela egameni la Jesu. Amen. Manje lokusendlalelo lesincane nje ukuthi sicale kusihlwa ngokuthi luphawu lwaNkulunkulu. Ningakhohlwa kusasa ebusuku sifuna nithole umbuto wenu. Futhi niwubhale uphelele ngalokucacile bese niwubeka etulu langembili ngaphambi kwesikhathi noma epulpiti ngaphambi kwesikhathi ngako konke leningakwenda. Manje lesifundo lesikhulu lebe sinaso itolo ebusuku. Busuku bekucala ngaphambi kwebayitolo bekulibandla neminyaka welibandla. Kuthi simbone kanjani Jesu eme emkhatsini wetinzi letibane letisikhombisa tegolide kubukeka kwakhe njengelitshe lejasipi nesadius kucala nekuphela Ruben naBenjamin. Sibona tinzi tetibane letisikhombisa noma titsha tetibane letisikhombisa timile nemusho wenkosazane etikwato njengesivumelwano nekuthi bekabonakala kanjani. Neliphimbo lakhe laliliphimbo lemanti lamanengi bobabili Kristu nelibandla bakhuluma kanye kanye litibophe ngelibhande legolide ngasenza weni lesemabeleni elibandla litimbonyile libambile livangeli libambe kulunga kwaKristu etikwelibandla libe esisekelweni selithusi kwahlulela kweNkulunkulu. Nkulunkulu wathulula kwehlulela kwakhe kwebuNkulunkulu etikwaKristu futhi wahlupheka longenacala ngenxa yalabanelicala. Manje-ke sibona kuthi kwacala kanjani ngelibandla laseFeso. Bese-ke kuba ngumnyaka welibandla wesibili, umnyaka welibandla wesithathu, umnyaka welibandla wesine, iminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu yeminyaka yebumnyama. Kuphubele eminyakeni wemaluthela neminyaka wasePhiladelphia, bese kwehla kuyongena eminyakeni waseLaodicea, umnyaka wekugcina. Sibona eTestamentini lelidzala ukuthi afanekiswa ngalokuphelele kanjani ekuqaleni kuSolomoni kwehle njalo kwendlule esikhathini sa-Ahabi umnyaka lomnyama. Futhi sathola ukuthi njengaJezebeli Ahabi umshumayeli losemngceleni noma indvodza leya ingaconzakali njengencumbi nje yemalunga elibandla lasivuvu namuhla bantu labangaconzakali ebandleni namuhla. Kusasa ungabalindzela ukuthi babe nginoma kuphi bancemphetisa bendela phansi bahamba nelive noko batibita ngamaKristu. Futhi Ahabi kuleso simo wathathwa buhle bebesifazane lomncane naloku beka mubi njengabo bonke baphuma futhi wamshada wase ungenisa kukhondwa kwetithombe kaIsrael ngaso impela sikhathi sebumnyama wendlula tonke takaIsrael umnyaka webumnyama manje sithola ukuthi baphuma lapho nesitsha sekumisa seluthusi futhi saphuma futhi ekugcineni baba sivuvu behla wathe uNkulunkulu wabahlanda emlonyeni wakhe wase emukela betive futhi manje sithola ukuthi baqala kukhwesha kwale ekuqaleni libandla laseFeso ekuqaleni eminyakeni welibandla umnyaka welibandla lolandzelako liqala kuphola futhi liba sivuvu lahamba la yongena ngeminyaka webumnyama futhi nje njenga lolosuku ahabi ashada umkhondo wetithombe Jezebel wabese ungenisa kukhondo kwetithombe kaIsrael kwase kuthi buProtestani bashada buRoma buKatolika base bangenisa kukhondo kwetithombe ebandleni kwaphuma ngaMartin Luther kwehla kwendlulela kuJohn Wesley kwawela kwangena ePentecost kwase kuphuma late lahlantwa ngisho nasemlonyeni waNkulunkulu naNkulunkulu ubuyela eJuden futhi nje ngalokuphelele nje manje ngiyathi ngi wena uthi manje ngingumfanekisi kunjalo sizathu ngiyathi ngathi into yinye uma ngiya ngase sithundini sami futhi ngisibone sithundi sami ukuthi sibukeka kanjani nginemicabango lothite wekuthi ngibukeka kanjani noma ngabe ngesilwane lesinetinyawo letine noma ngiyinyoni lenetimpiko noma ngabe kuyini uyokwenda sithundi leli testamenti lelidzala lalisithundi salelisha sikutholile itolo ebusuku kusambulo selishumi nakubili lowesifazane nemthetho phansi kwetinyawo takhe inyanga nelilanga enhloko yakhe nemfanekiso kanjani tonke leto thinto emaHebheru sahluko selishumi nakunye siyasitshela bonke bebayimifanekiso netithundi ngikholwa ukuthi emaHebheru sahluko selishumi nakubili athi yena loku sinelifu lelikhulu kangaka labofakazi lelisihacile masilahle konke lokhu sinzako nesono lesithandzela kalula kangaka kithi kude sigijime ngekubeketela kuloku ncintisana lesikumiselwe manje sitibonile leto dindo kwase kuthi ke itolo kusihlwa sisusele emva lapha kuthola ukuthi noma kusihlwa ngaphambi kwa itolo sithola ukuthi ke ukuthi libandla lekucala ukuthi laqala kanjani lagcotshwa futhi licala ngelusulu ePentecost lapho umoya loyingcwele wathululwa khona etikwemakholwa futhi sibonile indlela emakholwa laphendvula ngayo nekuthi wasebenta kanjani etikwabo nekuthi bendani netibonakaliso netimanga letabalandzela manje siyathola ekuvalweni kweminyaka walelo bandla cishe eminyakeni lengemakhulu lamathathu baveta kukholwa lokuphambene nekukholwa lokungiko emkhathini wabo lokwakubitwa ngekuthi imfundziso yebunikolawu bese sithola ukuthi kwakuyimisebenti kwasekucaleni nje eminyakeni welibandla lolandzelako kuba imfundziso bese ke kuba kuhlushwa eminyakeni webumnyama bese kuphumela ngakulolunye luhlangothi ngalapha futhi sathola ukuthi kwachobosela ngqo nemabandla emaProtestani laphumako bese sibiyela emuva futhi sithole ukuthi sonke sivuvu sikanjani lapha ekupheleni kweminyaka kulolu hlangothi kuthi konke kuphola kanjani njengoba kwenda nje ngaphansi kwamaJuda ngako kwenda njalo ngaphansi kwebetive kuphola njengoba kuya ngalapha sithundi kufiphala njengoba kwakunjalo nje ngetinsuku taWesley kuthi sikufakile lokho itolo ebusuku naLuther kuthi nani nemvuselelo lenkulu kanjani kodwa umzuliswane lolandzelako kwaqala kuphola umzuliswane lolandzelako kwaphola ngalokuthi egcaca futhi manje sekusicuku sethivumo kholo netimo ngiloko kuphela lokukhona kuko niyabona na futhi ngileyo ndlela lebe kungako yonke indlela ngako ke sikufundzisile lokho manje kakhudlwana manje lalelani kude niqiniseke ukuthi nikhumbule angibalahli bona abantu labangamakatolika futhi angibalahli bona abantu labangamaprotestani ngoba kubo bobabili kuphuma intalo yaNkulunkulu ngekukhetha labo labamiselwe kuphila badokubona ukuthi bahambe kuko labo labangaboni bahamba ebumnyameni. Loko kuNkulunkulu, kwendiwa uNkulunkulu. Wafunga futhi wethembisa Abrahama ukuthi bekatomsinzisa nentalo yakhe. Manje uma ninentalo ya-Abrahama, nine kuphila lokuphakathi ngiloko kuphela, futhi nitidlalifa ngekwesethembiso. Futhi konke kungemusa nangekukhetha kwaNkulunkulu. Manje caphelani kuloku lapha. Futhi nje ngaletinye tikhathi mhlawumbe uma ngishumayele kakhulu noma ngafundzisa kakhulu. Sekube minyaka lona ngumhlangano wekufundzisa wekucala ukuthi ngibe nawo. Cishe iminyaka lesiphohlongo. Futhi nje kukancane mhlawumbe kuba nekuguga kuko etindzaweni. Noma ngunini ningibute noma ngimuphi umbuto lenifisa kuwubuta. Niwubeke la ngembili noma epulpiti. Futhi ngingajabula kuwuthola. Manje caphelani. Kodwa konke loko lengikwatiko ngako. Angitange ngikufunze ngemuntu ngemasemina. Ngakhuleka ngaze ngaba nesambulo sakho. Futhi kwakufanele kucathaniseke nelivi laNkulunkulu. ETestamentini lelidzala bebanetindlela letintsathu tekwati umlayeto. Indlela yokucala lebebathola ngayo kwakusekhathi kwekuthi kubhalwe emthethweni into lelandzelako kwakungumprofeti noma into lelandzelako kwakuyiUrim Tumim. Manje noma ngimuphi itishela uyathi ukuthi iUrim Tumim kwakuyini. Kwakukukhanya lokwakubhanyada ethi kwesivikelo sesifuba sa-Aaron lebebanaso silenga ethempelini. Manje uma umprofeti aprofetile nekukhanya kwangabhanyati kuUrim Tumim kwakuliphutha. Leyo kwakuyimpendulo lengcwele yaNkulunkulu. Kwakuliphutha. Bese ke uma umphuphi aphuphe liphupho kuthi kwangabhanyati kuUrim Tumim kwakuliphutha. Manje iUrim Tumim seyayekelwa ngalowo mcondo, kodwa lena iUrim Tumim yaNkulunkulu manje liBhayibheli. Uma umprofeti noma umphuphi noma ngabe yini noma thishela angasekelanga lwati lwakhe lokufunda lwaba khona ngqo kuisho kanje inkosi angilukholwa. Niyabona kufanele kufike lapha ngqo kusukela kuGenesis kuya esambulweni, hayi nje endzaweni yinye. Lufanele luvele eBhayibhelini bese lubophana nako ndzawonye ngamashi. Yebo mnumzane, lufanele luhlangane njengesisila selituba nako konke futhi lukuhuke konke ndzawonye. Uma ungakwendi ungathatha into yinye bese uthi lokho kuhlandwa kwalabafile bese ushumayela bukatolika eBhayibhelini. Kodwa lufanele luhlangane njengesisila selituba ngalokuphelele kusukela kuGenesis kuya esambulweni. Wende sithombe sicace kunjalo. Namoya longcwele nguwo loniwashela lesithombe. Uma nje nito uvumela ukwende, utoni iholela kuko konke kukhanya. IBhayibheli lasho njalo, Jesu wathi uyokwenda. Futhi manje caphelani njengoba futhi manje siyakuthola labakwenda lapho. Manje emva kwesikhashana banemfundziso, bathola lokuhlushwa baphuma. Manje ke sesiyathola ukuthi kulolu suku manje ukuthi iBhayibheli labiketela ukuthi kuyoba khona sikhathi lapho bantu bayokwemukela khona luphawu neluphawu lwesilo. Sonke sikhathi uma kukhona indwe lencane lendizako eveni, wonke umuntu wathi lolo luphawu lwesilo. Lapho lelidzala ngangisanda kuxotshwa nje ebandleni lemaBaptist ngesikhathi ngiva nge-NRA. Yebo ke wonke umuntu wathi lolo luphawu lwesilo. Kwase kuthi ke yonke indwe iyacala luphawu lwesilo. Futhi manje bathi nangu kwehla iRussia bukhomanisi luphawu lwesilo. Kodwa ngemanga akusilo luphawu lwesilo. IBhayibheli liyasho ukuthi yini luphawu lwesilo. Luphawu lwesilo alusiyo indwe lenkulu lengumphiki ngkholo lengumphiki live avuka kanjalo. Bukhomanisi abusiyo iRussia, bukhomanisi ngumoya. Bonge yi basidzingi dzingi kuthi sikhathateke ngeRussia. Kubola kwethu lucobo ngoko lokusibulalako. Bukhomanisi buhamba bucondze ngqo ekhathi kwemabandla ethu nako konke lokunye. Niyakwati loko etikoleni tethu emakhaya ethu ndzawotonge esiveni sethu. Yonke into idliwe sibungu nje. Lisome likofoya lihabhula alililimati sibungu etibilinini talo lesibulala lelihabhula. Kungiloko ke kukubola nje emkhatsini wethu. Sihamba sitibita ngamaKristu, futhi sitiphathisa kwelive, futhi sigcoka njengelive, futhi sihlanganyela kukwelive, futhi sitibita live likhathele liphindze litsinwe yindlo lenjalo. Futhi akusilo live kuphela, incumbi yamaKristu anjalo nawo. Yebo. Ngihlala njalo ngithi uNkulunkulu sita lusuku lapho bantu bayoba nguloku labafanele babe ngiko. Kuthi ngangiphikisana naye, bengiyokusho ukuthi ngangiphikisana naye, bengiyophikisana naye kuko konke lengiyoba ngiko. Kodwa ngingakuye, kuthi ngiyamthanda, futhi ngiyamkholwa, futhi impilo yami isetandleni takhe. Kwenda ngayo noma yini lafuna kuyenda, ngoba ngikholwa ukuthi buKristu buliciniso. Kunjalo ngikholwa ukuthi buliciniso ekuhambeni umhlaba futhi ngilibuka etimfundisweni letigcamile letehlukene nakanjalo njalo bonke labasunguli bato bafile futhi balele ethuneni futhi banesayensi yetenkolo lokho ukuthi nje akuhambisane impela nelibandla lemaKristu noko kodwa labo lamamatiko uNkulunkulu wabo bayophumelela nemandla aJesu Kristu lovukile ahlala kumuntu kunjalo akafi uvukile ngiyoba nani ngibe kini netinto lentendako mina nani niyotenda yebo mnumzane bese ke live libuka ngaphandle bese lithi buhatsa nibonile lapho sikuthethe khona itolo ebusuku ngelusito laNkuluNkulu manje sithola ukuthi intho yekucala leyake yavuka ukuthi ibumbe noma ngisiphi simo silo kuko konke noma lesilo kusho emandla sendlule kuyo yonke imifanekiso nako konke itolo ebusuku kufakazela ukuthi silo kwakungemandla futhi asiphumanga eRussia siphuma eRoma kunjalo savela eRoma futhi kwakungesilo liqembu lemadvodza kwakungesiyo inhlangano yetembusave kwakusikolwa setenkolo kwakulibandla lelihleti emagcumeni lasikhombisa nendvodza yinye leyayinemandla ekulawula ethi kwemhlaba wonke ekhathi lapho kunjalo impela futhi lokulawula sithola ukuthi kwakungwesifazane futhi adwetshwe sithombe etulu nje kucace bha ngingathathi kona kuhumusha lokungekwami ngifunda leBhayibheli nje lokho ayikho lenye indzawo emhlabeni alikho lelinye lidolobha emhlabeni lelibusa ethi kwalomhlaba wonke Stephen Tonge lo muntu awe kuRoma uphuma njengasetintwaneni letirishumi tembono waDaniela futhi sithola ukuthi lelo kwakulidolobha laseVatican lokungenani dozen yamaKatolika lathembekile ahlethi lapha itolo ebusuku bahlale bathula futhi balalela bacotho balambile manje ungeke waphikisana nempriesti angeke aphikisane ngoba umpriesti uma libandla lisho noma yini lehlukile kuleli bhayibheli libandla licinisile kimi libhayibheli licinisile nelibandla lineliphutha niyabona na ungeke waphikisana nabo bona une ayikho indlela yekuphikisa ayikho indlela yekucoca noma kwenta inkulumo mpikiswano ngoba bakholwa lokushiwo libandla ngona ngiloko ke lokushiwo libandla akunandzaba ukuthi iBhayibheli lithini kunguloko lokushiwo libandla bakholwa libandla sikholwa liBhayibheli manje sithola ukuthi bekabidwa libandla lalingwesifazane futhi bekabidwa ngelicaba ligama leliyinhlamba lengwadlakade khona ke waba ngumake wetingwababane futhi sithola ukuthi libandla leKatolika lalilibandla lelingumake wekucala lingiko impela lelathi lalingiko lilibandla lekucala ukuthi like lihlele uma uNkulunkulu ake ayihlela inkolo kwakulibandla leKatolika inhlangano yekucala leyake yahlelwa even yenkolo yemaKristu libandla leKatolika manje kwase kuthi ke ekugcinene lalungumake wetingwababane latala emabandla lafana nalo ngoba bengeke abe bafana kufanele kube ngemantombatane futhi sithola ukuthi libandla lemaprotestani lingumkhicito welibandla leKatolika ngekuhlola imibhalo nekubuka encwadini yenu yemlando siyabona ukuthi libandla lemaprotestani lingumkhicito neprotestani ngeke yampongotelela iKatolika ngoba kubo bababili ukuthi bathi ngwababane kanye nengwadlakade Logo kubekwe ngembaba kodwa lo isho kanje inkhosi kunjalo Bukesisane wase uthi ke ake thini eUnited States bathi masende umfanekiso kuso silo. Uma silo kwakungemandla nemandla kwakuyinhlangano. Ngokungesiko kusasa sichaziselo lesibona ngalokhu kucabangako kwengcondo manje. Lelo livi laNkulunkulu. Inhlangano yelibandla leKatolika bathi hlanganisa bona ndzawonye base benda ide vumelana. Base babeka labakubita ngekuthi bo babe basekuqaleni ndzawonye. Base bahlela libandla leKatolika base benda umsimeto wenkonzo. Naloko labakukholwako, naloko lebebayokufundzisa inkolelo yemhlaba jikelele. Futhi bayiphocelela kubantu ngesijeziso. Kwase kuthi ke lapho Martin Luther aphuma abona umoya waNkulunkulu umholela ngaphandle esikhundleni sekuvumela abantu bahlale bakhululekile wahlela libandla umfanekiso lofaniswa nesilo emandle tembusave lafaniswa naso esikhundleni sekuvumela abantu bahambe njengoba uNkulunkulu aniketa kukhanya bahlela phansi kwekuconziswa tigwegwe futhi bafanele bahlale kuloko kuconziswa kwetigwegwe. NkuNkulunkulu wasuka waphuma waqonza ngqo wayongena ebandleni leMethodist. IMethodist yayinemvuselelo leyashanyela umhlaba. Moya loyingcwele unabo bafundzisa kungcweliswa. Nento yokuqala niyathi ngesikhathi benda lokho base ke bahlela libandla benda umfanekiso kuso silo. Kunjalo tembusave emandla lahleliwe kubophela abantu baNkulunkulu kusivumo kholo esikhundleni sekukhululeka ukuthi bakhonde futhi bahambe ekukhanyeni njengoba kukhanya kwakhanyiswa endleleni yabo. Baba hlehlisa kulowo mnyaka. Loko kwakukukhanya lokuhle kwalapho. Loko kwakukukhanya kwelibandla lasePergam. Kodwa kuthiwani ngelibandla laseFiladelphia na? Loko ngolokunye kukhanya. Kodwa niyabona kungakhathaleki ukuthi bahlela kangakanani uNkulunkulu wasuka waphuma ngqo wangena kulomnyaka welibandla noma kunjalo wathumela invoice yaphuma lethiwa nguJohn Wesley. Luther akakulandzelanga ngoba akakukholwanga bekasavele ahleliwe emuva lapha. Wase ke John Wesley ahlela kwacina kakhulu uthi wafika endzaweni kwase kusikhathi semnyaka walelibandla ukuthi lingene. uNkulunkulu wathumela iqembu lemaPentecostal laphumela lapha nempapathiswa moya loyingcwele. Oh, iMethodist yathi ngeke sahamba naloko. Asikholelwa kuleyo ndvo. Oh cha, ngani na? Nguloko ukukhanya labahamba kuko lapha naku ukukhanya kwangetulu lapha manje. Sichubekela ngasekushoneni kwelilanga. Niyakhumbula ukuthi umprofeti wathini na? Uyoba lusuku loluyoba nemafu. Kungabi busuku noma imini, kodwa kusihlwa kuyoba kukhanya. Ngukhanya lokwake kwakhanya evela sempumalanga eJudean ngasempumalanga emaJuda bani basempumalanga ukukhanya kwebetive ukukhanya lokufanako moya loyingcwele lofanako etinsuku into ekugcina ngalapha umpapathiswa moya lofanako bese sendasi kuyo yonke leminyaka kuthi kutofika lapha lapho khona kusikhathi lokungesiso sekukhanya noma lokungesiso sebumnyama kodwa lolunemafu lusuku lolusibekele kodwa khona lapha njengoba kukhanya kwakhanya ngalokufanako nje njengoba kwenda lapho. Kungako ufana nelitshe leJasipu neSadius kubukeka kwakhe Alpha Omega lo sicalo nesiphetho loyo beka khona lokho namanje nalota kuta impanze nentalo yaDavide inkanyeti yekusa. Nako ngiyethemba ukuthi niyakubona futhi khumbulani kuthi sitholile kude ngisho linye liphutha kuthi luphawu lwesilo luphawu lwekuhlubuka. Lokunguthi emalunga elibandla abambelela ebandleni lawo esikhundleni sekuhamba ekukhanyeni bala kukhanya futhi akukho lutho lolusele kuphela bumnyama. Kunjalo bobabili iKatolika neProtestani ngukhona silo nengwadlakati futhi sinengwababane emathosakati. Nala mathosakati athi ngwababane ngesikhathi bavela bebayintombi ndvo levela ekukhanyeni kwangalolo suku futhi dahlela futhi behlisela abantu lapha babuya bangena dibenda luhlobo lolufanako lwento iRoma leyayingiko ekucaleni. Libhayibheli lasho njalo. Silo nemfanekiso kuso silo incwadi leletha leligama laso nakanjalo njalo kuthi sendlule kanjani kuyo yonke into itolo ebusuku nelibhayibheli ngalokucacile hayi isikhasiselo semuntu lesibonwa kucabanga kwengcondo kodwa libhayibheli liyakwendlala kuthi leyo nhloko lesikhombisa Silo lesinethe impondo letisikhombisa sivela eRoma sasilapho eRoma futhi lesasikhona lesingasekho nalesikhona nalesingekho lomunye papa emva kwalomunye lomunye papa emva kwalomunye uthi uyoya ekubhujisweni futhi sathola ukuthi loyo wesifazane lomdzala lofanako watala lamanye emantombatane beka intombi ntho kusukela ekuqaleni dahamba kuloko kukhanya letati nako daseke dicala ukuthi phasisa kwetingwadla futhi dabuyela emuva ngqo tenda into lefanako lendiwa ngumake wado impela impela ake nginitshele lokuthi ite nini besifazana lalelani ningahle ningangethembi kangako manje uma ngichumisa letinto leti futhi akusiko kunelimata kukunisida Kodwa uma ubona abantu emabandla namuhla avumela besifazane babo manje ngithongena kube silisa futhi kodwa avumela labesifazane babo kuthi bende ngendlela labenda ngayo namuhla nabo bathi isho kuthi banebuKristu anginisoli nini besifazane ngitonisola emva kwalobusuku kodwa bukani anginisoli nini besifazane manje Kodwa satse wethu inkumbi yalabo tishela basemakolishi etulu lapha noma botishela basemangcwabeni kumbe noma nikubitha ngekutsini kusukela etulu lapha ndzawana tside kuphela kunivumela nihambe ningene kule nkohliso le bible lathi bebathi mbumbuthe bahola timbumbuthe liqiniso Manje futhi Jesu abona lokhu futhi athi kuthi lamanye alawo mabandla emaProtestant athi ahamba ngqo akhuphuke esangweni lekukhanya bese ayafulathela Jesu kuMateyu 24:24 washo ukuthi kutoba njalo umphiki uKristu bekatofana ngalokusondzele kakhulu njengento yangempela kwakuyoze kudukise nalabakhethiwe uma kungenteka manje niyabona buRoma uKatolika bashala abanye benu maProtestani enhloko kodwa indvodza lenemusa lomncane ngaye leyathi kancane ngeliBhayibheli iyogwema bese isuka ihambe kunjalo ukhathikhathi bako ngumnyama kuyo iyathi ukuthi akukho lutho kuloko yonke leyo ndvo labayifundzisako kude umbhalo kuyo kanye emva kwesikhathi bashaya kancanyana emanga lamakhulu lendlula onke lake ashuwo bekanencumbi yeliciniso kuwo kunjalo futhi kwekucala sathane akhuluma naEva wakhuluma incumbi yeliciniso kodwa bekanekufana endase kugcineni kwalo bekanemanga lamlahla lowesifazane futhi lona sonke sithukulwane konke lokudaliwe kunjalo Nifanele nikubukisise lokho. Kutofanele kufike kube liqiniso lapha neliqiniso lapha, liqiniso lapha neliqiniso lapho. Konke nalokuncanyana kwako, liqiniso, lilayina ngalokufanako, kuchubeke njalo. Bese kuthi ke bantu bangalibona kanjani libandla lasekuqaleni emuva lapho lokhelwa ngalolo luthi lwesibane, lwesitsha sesibane. Bese ke kuthi ngalapha sibona indlo lefana kuyenteka. Lendeka emva lapho nelivi laNkuluNkulu lithi uyoba nguJesu Kristu lo nguye itolo namuhla naphakathi futhi bakwale na kukhombisa ukuthi bakwalile kukhanya futhi bahamba ebumnyameni lokuyindvo kuphela lesele liqiniso mnakethu angikusho lokho ukuthi ngihlakaniphile uNkuluNkulu uyakwathi lokho uyayathi inhliziyo yami Nginenkonzo nalokunengi embi kwami namanje. Nekwathi kuthi ngalolunye lusuku enkantole kwahlulela ngitophendvula ngale tindlo leti. Kunjalo impela. Ngiyotholakala ngingumangali wemanga, tishela wemanga. Khona ke uNkulunkulu uyongilahla ngelicala kunjalo. Kodwa uma ngilathi liqiniso lale tindlo leti uthi nginganitshela Uyongilahla ngelicala ke impela ngalokuphelele wathi kumlinzi linza uma wehluleka ukucwayisa khona ke ngiyokufuna esandleni sakho kodwa uma wecwayisa uthi bachubeke bayofela esonweni sabo kodwa angiyukufuna esandleni sakho
uyobe ukhululekile. Ngako sifuna kucaphela kuthi siyathi ukuthi yini liqiniso ngekweliBhayibheli. Nekuthi lo mnyaka waqala kanjani kungena nekuthi bendani nanamuhla kubona libandla lemaProthestani khona phansi impela. Bukani lapha kwakuvame ukuthi kube kathene nani bantu bemungcwele. Kwakungalungi kini besifazane ukuthi nihule tinwele tenu. Yini leba ngilelungile ngako na? Ngesikhathi iBhayibheli lisho ukuthi uma noma ngumuphi wesifazane lo hula tinwele takhe, umyeni wakhe unelungelo lekumnika sehlukaniso. Kufundzisa lokusebalene, kodwa lelo liBhayibheli. Nani besifazane niphuma lapha bese nihesha libala lenu nigcoke ama overall kanye netembatho tebesilisa. NeliBhayibheli lathi uNkulunkulu somandla wathi wesifazane loyogcoka sembatho lesisebesilisa kusinengiso manyala ebusweni baNkulunkulu. Futhi niyakwenda. Futhi nibhema bosikilidi niyame danisweni nemibukiso. Futhi nibe nisasolo nisonza. Ukhombisa ukuthi uthethe luhlobo loludzide lwendlo letside awukabekwa luphawu ezulwini moya lwengcwele emva kwesikhashana sitongena kuloko uthi ukukhombisa ukuthi nehlulekile kunaloko manje leyo indlo lencane nje nani bethilisa niya esonveni nehla ngemigwaqo neligwayi emlonyeni wenu njenge lijongosi lase Texas lijutshwe impondo. Futhi uthole angikusho lokho ukuthi kube lihlaya, angikholelwa ekukhulumeni lihlaya epulpit. Ngisho ukuthi kuliciniso. Nehle ngesitaladi futhi niyohlala etindzaweni futhi nicambe manga, futhi nebe futhi nikhohlisane madikoni nelibhodi yelibandla. Nehlele masontweni futhi nidlale lemidlalo lemidzala yebhango. Akusilutho even ngaphandle kwalokho ejwayelekile lisu lekuwina ilotho kunjalo. Futhi niyakwenda bese ke niyampongolota ngemlawuli weteku bheja. Nani nibabi kangako emabandleni enu nine ma-Methodist, ma-Baptist, nema-Pentecostal noma ngabe ungubani lowenda lokho kunjalo. Futhi niyathi ukuthi lelo liqiniso. Kodwa kuyini na? Ningconga nibuyele emva ngqo njengamake wenu emuva ngaleya. Into lefanako impela nelibhodo ngeke labita ligedlela ngekuthi limnyama. Futhi nangu loyo moya wetindvo. Kodwa angiphambene ngalutho nebantu bemakatholika. Angiphambene ngalutho ne-Methodist, noma i-Baptist, noma i-Presbyterian. Nkulunkulu unebantu, tintalo ta-Abrahama ngaphandle lapho. Akukaphambani nebantu, kuphathelene nemabandla abo. Bayatihlela bona lapho, futhi bakhonda libandla esikhundleni sankulunkulu. Oh, ninemaProthestani, anifuni kukholwa lokho. Kodwa niyakwenda noma kanjani. Ngithi ungumKristu na? Yebo ke lapha esikhatsini lesingesithele sendlulile. Umnakethu uBosworth wabuta intombatana. Wathi ungumKristu na? Yathi umKristu. Ngithi ukunika ukuthi uchonze. Ngikhanyisa likhandlela njalo ebusuku. Yebo ke manje nini maProthestani nicabanga ukuthi lokho kulutho na? Ngabe umKristu yini na? Ngithi ukunika ukuthi uchonze. NgiMethodist noma iBaptist. Yebo ke lokho akusho lutho kodwa nihambe nathi iphumela elusukini lwemusa lucobo lwenu kimi kunjalo uma kungiloko kuphela leningiko iMethodist nje noma iBaptist uma ungasuye umKristu kuleyo Methodist noma iBaptist noma libandla leKatholika ulahlekile kunjalo ngako nalo impela luphawu lwakho dodi imbili letimpawu takamoya. Manje ngithi ukufakazela kini ngeliBhayibheli. Dodi imbili letimpawu, titi impawu takamoya. Inkumbi yabantu yacabanga ukuthi batohamba bajikelede bese ubhalwa umbhalo lotsite ebuntini lakho, bese ubhalwa umbhalo lotsite esandleni sakho. Sithole ukuthi itola ebusuku lawo kwakungemanga, yebo mnumzane liphutha lelo. Luphawu lakamoya, kufihlekile kakhulu nje. Futhi bukani, tikhathi letinenge. Manje ngiyathi lokhu kungahliphitha incumbi yetimpiko futhi kubonakala kulukhuni kodwa kutoconzisa uma nje si futhi kuniketa uNkulunkulu lithuba lelincane. Ah, angikaconzi kona kuba luhlada kodwa ngitama nje kubeka liciniso ngayo yonke inhliziyo yami. Ngesikhathi Jesu Kristu abonele lobandla lemaProthestani liwa ebandleni lemaKatolika ngale futhi lase liphuma lase liconza ngqo emuva futhi libiyela emuva futhi ngayo nje indlela labenda ngayo wathi umoya uyosonzela kakhulu uyoze udukise labakhethiwe. Nibonile yini bangani labangema Kristu ukuthi umphiki uKristu lo kuluphawu lwesilo na umphiki uKristu noma ngibani uyathi ukuthi umphiki uKristu lapho lolo luphawu lwakhe lwemandla akhe futhi niyabona silo ngemandla kukhona emandla elibandla leCatholica kukhona emandla elibandla leMethodist ngahamba lapha esikhatsini lesingathise lesidlulile umnumzane lehloniphekile lo nemoya lomuhle kabi uma ngingaphosisi uhlethi khona lapha ebandleni kusihle na Edith Wright lomncane nabo beta emhlanganweni khona edulu lapha lokungesiwa emakilomitha langemashumi lamathathu kusuka kulendzawo futhi thine bantu ngangishumayela nje livangeli lensinziso waze wagibela etikwe moto ukuthi afinyelele kulendzawo futhi ngalobo busuku umelusi wangibidela ngaphandle ngqo wathi ngiyathabuka ukukutshela mfundisi Branham Kodwa bangitshela ukuthi banebantu labagulako labangena lapho nendoda yesifunda sakithi yangena yase ithi akukho ukuphilisa kwaNkulunkulu ebandleni leMethodist ngakho utyotsingeka uye ngembili utikhiphe wena lucobo uthi ulishiye libandla kunjalo ngani na emandla elibandla leMethodist lawo ngemandla esilo Libandla lemaBaptist kuyafana bakaKhampeli neLuthela nabo bonke labanye nePentecostal mabi nawo kunjalo ngibile nebantu bemaPentecostal neAssemblies of God ihambe yayongena emkhandlweni wemabandla lokuyi bavele nje batihuka bona ngetulu lapha nalomake lomdzala loyingwababane ngako yonke inhlangano yelibandla ivela eRoma nango make wayo Ngisuye lomgcwele welusuku lwamuva noma wemvula yelusuku lwamuva noma ngabe nikubitha ngokuthini angifuni angisuye waloko kodwa ngiconze loko ukuthi labesilisa nebesifazane bafanele bakhululeke kuKristu Jesu ukuthi bahambe ekukhanyeni futhi lonke libandla lifanele libe yindlo lefanako lelo liqiniso manje caphelani loko ukuthi linjani iBhayibheli thola loko leyo nhlangano khumbulani ilele lapho ke khona lapho futhi siyathola ukuthi lapho libandla leCatholica licala emva lapho mbane mbaphatiso mbumbulu labaphuma nawo kufafata esikundleni sekubhaphatisa akukho nalowodwa umbhalo waloko eBhayibhelini futhi akusiko nje loko kuphela kodwa moya longcwele nempaphatiswe mandi netinqubo neticu nako konke lokunye benda nje inhlekisa ngendlo lengiyombamba futhi akukho umfundisi evene longangikhombisa indzawo yinye lapho loko kwake kwentiwa khona ebandleni lasekucaleni kunjalo akukho eBhayibhelini kodwa baphuma nako uthi sikukhothamela ngqo niyabona ukuthi sibiyela ngqo kuphi na futhi namuhla niyamangala ukuthi kungani singenayo imvuselelo kulapho la kukhona mnakethu lesikuthi ngako namuhla ngulenhle yesikhathi lesizala imvuselelo yaPawula longcwele namoya longcwele weliBhayibheli abuyele even futhi ngulokho lesikuthi ngako manje futhi bathethe luPawu lwesilo noma inhlavu yeligama laso labenda umfanekiso kuso umfanekiso kwakuyinhlangano nje njengelibandla leCatholica balihlela basebenza umfanekiso welibandla leCatholica ngabe libandla leMethodist lingumfanekiso waso libandla leBaptist libandla lePresbyterian libandla lePentecostal libandla leHoliness iPilgrim Holiness United Brethren na wonke lowahlela uthathe iphethini lapho kwakungekho inhlobo eBhayibhelini laNkulunkulu kunjalo inhlangano tiyahlela uNkulunkulu ungumholi kuthathe ukuhlehlisele emuva njengekufuna kwakho buka Israel bakhuphuka baphuma eGibhithe futhi bonke labo bakaMowabi beme lapho ngekusuka emsukeni banikela ngemihlatshelo ema-altar lasikhombisa emago Timvu lethi sikhombisa ukukhuluma ngekufika kwaKristu. Ingabe lethi sikhombisa umnikelo lohlandekile khona lapho umprofeti wakhe lomkhulu emengephandle lapho Balaam ukuthi aqalekise Israel. Futhi kwakukhona Israel, kwakukhona Moabi sivele sikhulu. Kwakukhona amaAmori nabo bonke sivele sikhulu. Bathi hlela ndzawonye njengesive. Na Israel bekahlakatekile lapho engangala nesicuku semathende. Bebathi hambi nebafokati bafuna umuntu lotako bangakhethi hlelo. Futhi bendani na? Bebanetibonakaliso netimanga tibalandzela. Lethi atitange futhi bebanemona ngaleto. Leyo kwakuyimimoya. uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa akawuthathi inhlobo umoya wakhe. Uthethe Eliya nemoya wakhe ufika etikwa Elisha eminyakeni lengamakhulu lamane ngana kamuva. Ufika etikwa Johane umbhaphathisi kubiketelwe futhi lusukwini lwekugcina. Develi uthatha similo sakhe kodwa akawuthathi inhlobo umoya wakhe. Loyo thishela wetenkolo lofanako lowalahla ngelicala Jesu Kristu ngenxa yemimangaliso yakhe netibonakaliso netimanga kuthi wehluka kuye embhalweni beyangavumelani naye ngalokwenele kuta atomtshela ngako. Loyo moya lofanako uphila phansi impela phansi kwathishela wekushumayela namuhla kumiswe uNkulunkulu kuthi angene kuloko kulahla ngelicala. Kuloko libhayibheli lakusho bantu basendulo lebe bamiselwe kuloko kulahlwa kuphendvuketela umusa wenkosi yethu ube ngemanyala enkanuko kunjalo impela. KuJuda livesi lesithathu livesi lesithathu la Juda ningakuthola kunjalo. Caphelani donke leto tinto tifakaza lapho kuthi kukhona luphawu lwesilo lulapho ke. Ngako uma wehla wenyuka lapha uthi yebo ke ngithokhombisa uma luphawu selufika caphelani kuthi nisengakalutholi yini. Nalabo labanalo kanjalo bayojeziswa emlilweni nasesibabuleni lokuthululelwe esitsheni selulaka laNkulunkulu kuthi bahlushwe imini nebusuku kude kube nguna phakathi. Kuyinto lematima kakhulu. Manje kunjani kuphunyula kwenu na? Kutoba khona sikhathi lesitofika khona manje. Caphelani nakuleyo nhlangano lenyakatako. Manje ake ngininike ithiphu lencane lapho. Kuleyo nhlangano ehamba yehla kanjalo kutofika sikhathi lesiya lapho leniyofanele nibe baleyo nhlangano. Nakungenjalo ningeke nithenge noma nithengise noma nibe nalolo phawu lokuhlubuka. Luphawu lwelibandla niyofanele nibe kulenye inhlangano. Nakungenjalo ningeke nithenge noma nithengise. Uthi lalelani kini bantu lowathi kokuthi yini leli qiniso. Angisho ukuthi phumani ebandleni lenu. Angisho lutho loluphambene neyenu mayelana nani noma nemalunga enu. Ngisho mayelana nenhloko hovisi emuva ngale ngesikhathi bahlela lento uthi bayenda yaba kuthi sitokwenda lokhu sitokwenda lokho uthi bamisa lo mgomo logcoke insimbi naNkulunkulu uhlebhula ubadicucu bese uthatha libandla lakhe ulikhipha ngcokuwo bekakwenda njalo. Bukani eluhambeni lwebantwana bakaIsrayeli bakha umlilo bebahlala busuku nebusuku insika yemlilo yayilenga ethi kwabo. Uthi angikhathali kuthi kwakusikhathi sini semini noma busuku ngesikhathi leyo nsika yemlilo isuka emacilongo akhala naIsrayeli watsilita wapakisha inkambu wasuka. Uma kwakusekhathi nebusuku ngensimbi yesibili nconza mbama noma ngabe kwakungunini batsilita bapakisha inkambu base balandzela insika yemlilo ngabe kunjalo na? Balandzela umlilo. Yebo ke ngesikhathi Martin Luther abona umlilo waNkulunkulu uphuma, Martin Luther uyaphuma alandzela umlilo lophuma ebuKatolikeni. Kodwa wakha ngaphansi kwalapho uthi wahlela libandla lakhe uthi akabange asakwathi kuhamba. Umlilo waphuma wachubekela embili na Wesley wawubona uthi wasuka wawulandzela kunjalo. Umlilo waNkulunkulu washiya Luther ahledi. Manje ke into yokuqala niyathi Wesley wakha ngaphansi kwawo libandla lemamethodist la Wesley. Bese kuthi ke kufike Alexander Campbell, John Smith neBaptist nalokunye kanjalo namuthi nako konke lokho. Manje ke into yokuqala niyathi baqala kuthola umsimetho nekuba stashi kubanza ngesikhathi labaprofeti labadzala bashabalala nakanjalo njalo. Lesicubu lesisha asithi nalutho ngaphandle kwemfundo yesemini. Kwase kuthi ke into yokuqala niyathi dandla dangena ephayini dasethi ayona. Namoya longcwele wasuka waphuma nemapentecostal awubona futhi asuka ahamba kunjalo. Waphuma wachubekela embili ngqo wasuka kumamethodist nemabhaptist kanjalo njalo. Manje into lena sibulawela ngako kodwa kugcwalisa livi laNkulunkulu emapentecostal ahlela futhi nje abanza nawo futhi anemsimeto njengawo onke lamanye. Kodwa bukani awusoze wabakhona lomunye umnyaka welibandla. Umnyaka wekugcina ngumnyaka welibandla laseLaodicea lelingashisi futhi lelingabanzi. Sekuthi akube ingolo lenele nje uma kudlala umculo kuthi kudanswe kwehliwe kwenyuka esikhaleni setihlalo bese kuhlalwa phansi uye ekhaya bese ukhuluma ngamakhelwane wakho lesi kuthi ngakho namuhla ngulo ifashion lenzala moya longcwele loshisa ukhiphe lothunywe nguNkulunkulu imvuselelo leyo kwenda ulale ngebuso bakho ukhale imini nebusuku futhi ukhale etinyembeto ulile futhi uchubeke ngenxa yetono temhlaba sitongena kuko kunjalo kodwa balapho ngulapho nje la sifike khona sivuvu uNkulunkulu wathi nje kuyangigulisa esiswini sami ngitovele nje ngikuhlande uphume emlonyeni wami lelo libandla libandla lemaprotestani lelaliwe libandla lemaprotestani laliwe kusuka ePentecost kuya kuLuther konke nalokuncane kwako livi laNkulunkulu lisho njalo kodwa kulelo ngalinye lalawo mabandla uthethela abakhethiwe ukhiphe indalo kuwo onke wakhipha kuMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iLuthela, bonke baphuma lapho, iKatolika nabo bonke. Uthethe insali wakhipha abantu. Lapha esikhatsini lesingasisithe lesendlulile, sathi lomncane alele khona lapha eLouisville, liKatolika afa. Ngaya lapho nemphristi wathi, umbhedo entweni lenjalo. Nemiyeni wakhe wathi kweshela iceleni mvumela ngene. Ngangena lapho nalo wesifazane bekafanele ukuthi abe sekafile ngalokusa lokulandzelayo. Ngisamkhulekela kwavela umbono wase uthi isho kanje inkosi kunjalo. Ngekusa lokulandzelayo ngamtshela ukuthi kuyoba ngamaawa amangaki. Kwaba ngiwe nje ncamashi lapho atoya ekhaya aluleme. Bakuhleka bamhalathisa. Futhi ngalo lona lelo awa lelifanako moya loyingcwele wakhuluma waya ekhaya angwesifazane lo saluleme futhi ululeme namuhla bekali Katolika bebaba seKatolika bona bebawa seKatolika uma nemukela kukhanya eTestamentini lelitsala ake ngilikhombise luphawu lolushiswa ko manje lalelisisane ngidobese ke sengicondza esifundweni sami bukani eTestamentini lelitsala Uma sicila sasingaphansi kwebugcini kwakuthi ke kudzinga sithengwe lapho ngelinani sasikhonda lo mnikati kuze kube ngumnyaka wejubhili futhi uma kufika umnyaka wejubhili kwakuba khona licilongo lelalikhala futhi uma sicila sasingephandle lapho sona nebantwana baso nemkayo nabo bonke bafuna kubuyela ekhaya lenzabuko lelidzala bebagcoba netinyawo emasimini nemgcilati abashaya futhi ngalendlela nangaleyo ndlela bese kuthi ke uma umpriesti wejubhili endlula ashaya icilongo nalo umpriesti bekashaya icilongo naleyo ndvotsa ilivile lelicilongo yayiwisa likhubalayo phansi yayiwisa phansi konke leyayikwenda imbuke ebusweni lomgcilati bese ithi ungeke usaphinze ungishaye futhi sengikhululekile isuke ihambe khona lapho iye ekhaya ngani na nako kubethwa kwejubhili ngesikhathi sebevelo kukhala futhi lelo livangeli ijubhili kuthi senikhululekile esonweni senikhululekile kuyo yonke lemikhuba lemibi netinto live leli tikhicite lapha ngeligama lenkolo phansi kwabo bobabili iProtestant nebuKatolika phansi kweluPaul wesilo kunjalo senikhululekile anisafaneli kodwa manje ke uma lo muntu alile kwemukela lokho khona ke lo muntu bekasuswa lapho ayiswe esigcotsheni sealtar lelisonto bese uba nemaki labekwa yona abhotshozwe imbobo endlebeni yakhe uthi bekaba sisebenzi kulomgcilati wakhe ingani nje nakasaphila futhi nala kwemukela kukhanya kwelivangeli lapho lishunyayelwa ngemandla amoya longcwele ngeliBhayibheli ungathi beka luphawu lucobo lwakho kuya esiphethweni sakho saphakathi amen manje bukani lenye futhi into lencane uma into ngicolela ngalo kuPaula kanjalo emizuzwaneni lembalwa lendlulile ngemuntu kodwa bukani lapha badukise labakhethiwe manje besikade sishaya iLuthela iBaptist kanjalo njalo nemaKatolika manje ake ngehlele kini bantu bebungcwele umzuzu nje niyabona na ngiyakholelwa ebungcweleni nifanele nibe ngcwele ngaphandle kwebungcwele akekho umuntu loyobona uNkulunkulu hayi bungcwele bami bungcwele bakhe futhi akukho lengakwenda ngabo kungiloko langentele kona Angitimeli ngekwami ngoba anginako angitami ngisho kuba nako angitami kuba nako utama kubambelela mina ke uBranham na cha mnumzana ngithi thukulula mine nje bese ngiyekela yena abambelele kunjalo nguye lobambelele hlala ufile nje nguloko kuphela lokufanele ukwende igcine wena ufile nje utobambelela sewuvele ubambelele wabambelela lapho wathe wathi kufeziwe loko kwakucathulula uNkulunkulu uyekela thina sikwende lokufanako kufeziwe kodwa abantu bebungcwele nina emanazarini nemapilgrim holiness manje kumbulani ngaphansi kwamandla nekuphuma kwelibandla la Wesley noma libandla lemethodist ngesikhathi bahlela nina abantu bebungcwele labathandzekako niyaphuma nathi sithochuba bungcwele loko kwakukuhle kakhulu navele nje nawugcina loyo mnyaka waseFiladelfia ute ufike kwaseLaodicea kodwa lapho umbhaphathiswa wamoya longcwele ufika netibonakaliso tajika tabiyela ebandleni nakubita ngekuthi ngudeveli ngoba bakhuluma ngetilimi futhi bakholelwa kuletinto nathi kwakukadeveli futhi ngesikhathi nenda loko nahlambalata moya longcwele ngisho kanjani esandleni sami angikuthingi uma kukhona bothishela kukhona kukhuluma ngetilimi uma kukhona bavangeli kukhona tiphiwo tekuphilisa futhi lungasho kanjani lunyawo esweni angikuthingi niyabona na wena uma umntwana lotelwe uNkulunkulu uyahamba bese wemukela konke uNkulunkulu lathi kulungile uyohamba kahle ekukhanyeni uma sekusikhathi sekuthi libandla linyakade Luther wanyakada Uma sekufika isikhathi sekuthi libandla linyakatise sandla salo, Wesley wanyakatisa sandla. Uma sekufika isikhathi sekuthi libandla likhuluma, iPentecost iyafika enkundleni, kunjalo. Kodwa manje caphelani, wena uthi nemfanekiso, wena uthi ngabe ukhona umfanekiso waloko na? Yebo mnumzana. Niyachonza yini ukuthi Judas Iscariot umphiki uKristu mbamba beka indvodza yetenkolo ngempela na? Ningubonile yini loko na? Bebamethemba kakhulu labazalwane. Wathe waba ngumgcini mafa welibandla. Na Judas Iscariot walungisiswa ngekukholwa akholwa enkosini Jesu Kristu. Wangcweliswa ngelivi. EmaHebheru 17:17, inkonzo eJohane longcwele 17:17, bangcwelise babe ngeliqiniso. Livi lakho liliqiniso. Uthi beka livi. Uthi banikwa emandla ukuthi baphume ukuthi bashumayele livangeli nekuthi bakhiphe amadimoni nekuthi baphilise labagulako Judas Iscariot Mateyu elishumi wabalwa ekhatsi kwabo futhi baphuma bakhiphe amadimoni ukuthi bashumayele livangeli kangange ukuthi toni taphenduka nemadimoni esuka futhi babuya bathokoda futhi bamemeda ukuthi banesikhathi lesimnanzi njengalomncane umhlangano wasekhempini webungcwele naJudas beka kanye nabo ngqo kunjalo impela ahambisana nabo ngqo kodwa uma sekufika isikhathi sePentecost Judas wakhombisa bunguye bakhe ngolapho libandla lebungcwele lakhombisa khona bungilo balo khona lapho futhi lahamba lajikeleta ngqo futhi laphika wona impela moya lwengcwele lowawubaholela emantini lajulile lajika lajikeleta ngqo uthi lawuphika ngiyathi banengcumbi yefana angisiyo iPentecost angaze ngibe wenhlangano yemaPentecostal inhlobo ngime esikhaleni angisiyo iPentecost iMethodist iBaptist ngingumKristu weliBhayibheli nje ngiloko kuphela ngikholwa lokho lokushiwo livi ngeke ngasiphika siphiwo sekukhuluma ngetilimi uma ngisiphika ngiyobe ngiphika kufundzisa nato tonke letinye tiphiwo letiphevumulelwe kunjalo angaze ngivumelane nebazalwane bePentecostale ngebufakazi lobungibo kuphela bekukhuluma ngetilimi angikwenti lokho manje lokho kulungile uma bakukholwa ngaleyo ndlela lo ngumsebenzi wabo niyabona Kodwa lokho kulungile ngalokuphelele. NgePaula wathi, "Noko bengithanda ukuthi nikhulume ngetilimi nonke. Bengingathanda kubona wonke umuntu asondzele kangako kuNkulunkulu. Banengcumbi yakutendela, incumbi yengolo mbumbulu. Baphumele lapho tikhathi letinengi kakhulu, uthi benda kwangathi bebanamoya longcwele, uthi basho into leyayingesiko ukukhuluma ngetilimi." impilo yabo yafakaza ukuthi kwakuyini. Kodwa ikona into lephathekako lengiyombamba lendekako ngalokufanako nje ngaso sonke isikhathi. Yebo ke kungani devele angaphonsanga ngaphandle umngane lomdzala noma umcuphi loligwababa na? Impela beyangakwenda kutama kuvimbela. Waphonsela ngaphandle into lefanako ebungcweleni. Waphonsela ngaphandle indvo lefanako kuMethodist. Waphonsela ngaphandle indvo lefanako ngelusuku lwaLuther. Futhi uphonsela ngaphandle indvo lefanako namuhla. Nangaphansi kwamandla etiphiwo kuphilisa kwaNkulunkulu nekubona lokufihlakele, uphonsela ngaphandle tindvo letifanako. Kodwa uchazani Jasmine nikini kuwe? Uma bengakhuluma kukhuluma kwenyoni na? Inyoni titsi, uma ngibona Jasmine nikini, lelo lithikithi lekudla emahabhula lamahle lelendlula lonke lelikhona, kulapho impela la kubekwe khona dagila nabo Jasmine nikini balenga khona kunjalo. Kodwa nabona ukuthi loyo moya wenyukela kanjani ingcola lapha na Jesu wabuka futhi wakubona kungakendeki lokho ngalelo bandla leCatholic liphuma wathi ningabithi muntu ngekuthi ngubabe ningathemeleti donke letinto. Uyaphuma wase uthi manje chaphelani umphiki uKristu uyosonzela kakhulu kuyoze kudukise nalabakhethiwe uma kungenteka. Buka mnakethu lingakhe intombi ndo letahamba kuhlangabetha inkosi na lishumi donke tati intombi ndo kusho ukuthini kungwelisa na lemsulwa lengcwele intombi ndo letili shumi tatu tati intombi ndo letisihlanu tati ngenamafutha esibaneni sato letisihlanu dathi nemafutha esibaneni sakhe. Leti sihlanu dathi ngcwele nje futhi tiyintombi ndo njengoba leti yayinjalo. Kodwa amele ini emafutha eBhayibhelini? Lapho sikuthathe khona itolo ebusuku. Ebusuku bakuthandi na? Ngumoya, moya loyingcwele. Dathi hlanda tona tase tihlala lapho. Kodwa dathi saba futhi tamela kuthe nemthombo lowawuthulula emafutha. Niyabona tathi hlela tona tase tihlala phansi uthi nato lati khona tisivuvu waya lapho ke umnyaka welibandla. Manje sitha kumaki loluphawu lwaNkulunkulu. Nginemizuzu lengamashumi lamathathu inkosi Thanza. Manje ngifuna niphenye kanye nami kucala bese sithola ukuthi ludzingeke kakhulu kanjani loluphawu lwaNkulunkulu. Khumbulani ukuthi luphawu lwesilo luyini. Akusibo bukhomanisi. Luphawu lwesilo luvela eRoma emhlabeni wonke, buKatolika nebuProtestani bujoyine kubo inkolo lehleliwe. Futhi batokwenda emabandla abe inyonyane kuyoze kuthi onke emabandla ayodzingeka ukuthi akhothamele leyo nto. Emabandla ethu langakhethi hlelo akhahlelelwa eceleni. Kunjalo sambulo semfica manje asifunde ngalokusondzele impela lapha imizuzwana lembalo uma uNkulunkulu athanda uthi sibone ukuthi wathini evini lakhe. Manje sesambulo nelivesi lesine lalelani lokho futhi kwakuthiwa kudo lapho babone inhlupheko ithululo ukuthi matingoni tjani noma tihlahla nanoma yini into leluhlata nalesi sodwa sihlahla kuphela labo bantu labangenalo luphawu lwaNkulunkulu ebuntini labo ngesikhathi kutathi inhlupheko into kuphela leyayivikelekile kwakungilabo lababekwe luphawu embusweni waNkulunkulu. Lokhu kwahlulela lokuphenyako lapho bantu uthi uma uNkulunkulu atongisita emizuzweni lembalwa nitokubona ngelivi lenkosi kuthi lesi sikhathi sekubekwa luphawu kwalenzawo. Uthi labo labangalemukelanga akusekho lutho lolusele ngaphandle kwekujeziswa kwaphakathi. Manje sitowelela eTestamentini lelidzala futhi asiwelele ngalapha uma nithanda siye encwadzini yaHezekiah uma nithanda futhi asifunde sikhashana kuHezekiah wemfica. Manje ngelusito laNkulunkulu manje kwangathi angasisita uthi sitinde manje ukuthi sifundise emizuzwini lengemashumi lamathathu lelandzelako uma uNkulunkulu athanda. Manje lokhu kuconzene nikumaka phansi Hezekiah wemfica lokhu kungolokhu kuconzene into yokucala sifanele sitinde manje yini luphawu lwaNkulunkulu na? Ngicabanga ukuthi lokho bekutodzingeka kakhulu na? Ngabe leBhayibheli lilivi lelihle ngalokwenele kini na? Manje ngiyathi ukuthi ninako lokho labo labathi kugcina lusuku lwelisabatha kodwa akukho ngisho nalinye licashata lembhalo kuthi lesekele lokho eTestamentini lelisha. Ake sithole kuthi luyini luphawu lwaNkulunkulu. Kusobala, bulani kubaseFesu sahluko sesine, livesi lemashumi lamathathu. Sahluko sesine, livesi lemashumi lamathathu. Nesekuqala, livesi lelishumi nakuthathu. Uma ngeni phansi, kubaseFesu sahluko sesine, livesi lemashumi lamathathu kuthi ningamtsabukisi imali ongcwele waNkulunkulu. Lenabekwa luphawu ngaye kuze kube lusuku lekuhlenga kwenu. Manje kusho ukuthini kubekwa luphawu? Kubekwa luphawu kusibonakaliso sekuphelelisa. Kunjalo na. Yebo ke, senake nambona tshantshi wesitimela alayisha Timoto na. Uyophuma futhi uyohlala kangaka lapha nakangaka lapha. Umhloli afike abuke lakhathi. Uthi uma lena itsite kuceka kancane iyanyakata. Cha, ngeke ngiyibeke luphawu. Kufanele niqalele phansi. Indwo lelandzelako uyotama kubuye ayilayishe. Uyothola lokhu kungakalungi. Umhloli afike ayikalungi. Iqaleleni phansi. Uthi ngilowo uNkulunkulu beyakathi akwenda ngelibandla lakhe sikhathi lesithe. Uyolayishwa futhi uya ezulwini. Uhamba na yonke into. Imidlalo yakho yemakhadi. Yonke letinye tinto longathi layisha ekhathi ebandleni utama kuhamba nato. uNkulunkulu uvele akulahle. Akukalungeli kubekwa luphawu. Kodwa uma uNkulunkulu abona umuntu athabukile, umoya lophukile, acotho enhlitweni, phansi e-altar, uNkulunkulu umvalela umnyango welive, bese umbeka luphawu ekhathi lapho ngempapathiswa moya longcwele, uthi luhlala kude kufike Jesu. Hayi asuka kulenye imvuselelo aye kulenye, kodwa kude kube lusuku lokuhlenga kwenu. Uma leyo ngcola yesitimela, umnyango sewuvaliwe, neluphawu lwahulumende selukuyo, ngeke isavulwa ite ifike la ithunyelwe kuyophethela khona. Nawo wonke umuntu lotelwe kabusha uthi wabekwa luphawu embusweni waNkulunkulu. Akusena sifiso selive kude kube lusuku Jesu Kristu lamthatha ngalo amfake embusweni. Ngakho uma unenkathado uthi unamoya longcwele, noma ngabe usonza ebandleni leMethodist, libandla leBaptist, libandla lePentecostal, noma ngabe wamemeta wakhuluma ngetilimi, wapapathiswa ubheke embili, ubheke emuva, wafafathwa, uma usenato letinhlobo tetinkathathu, kungcono ubuye bese uhlola umthwalo. Kunjalo ninike sikhathi lesikhulu kakhulu, uceka kakhulu, uyanyakata. uNkulunkulu angeke awubeke luphawu ngalendlela. Uma luhlavu lwakholo luwela emhlabathini, akunandzaba. Uma lolo hlavu lwakholo lufa kulo lucobo, ngeke lwaveta amangulube. Kusinzisa umphefumulo walo. Luhlavu lwakholo luyothela luhlavu lwakholo. Ngalokuqinisekile impela nje, njenganoma yini. Futhi uma sihlanyelwa ngembewu yaNkulunkulu lengaboni, ingaveta kanjani noma yini ngaphandle kokuphila kwaKristu na? Moya lengcwele uhola libandla, uliholela emandleni ekuvuka kwaJesu Kristu. Futhi nibekwe luphawu ukuthi kube lusuku lokuhlengwa. Lelo liBhayibheli. Ningamtsabukisi moya lengcwele waNkulunkulu. Lenibekwe luphawu ngaye ukuthi kube lusuku lokuhlengwa kwenu. BaseFesu 4:30. Manje ngaphambi kwekuba moya lengcwele uthe ufike, ubekwe luphawu ngaphambi kwekuba umnyaka webetive uthe ucale. Ubekwe luphawu ngaphansi kwaleto tinsi tetibane tegolide. Sasinengcoco kukuthola. Emuva lapho phansi kwaloyo mnyaka, bekalokhu achubeka nekubenta tithutha endasi kwendlule ku-Abrahama, Isaka, Jakobe, Davide nabo bonke kusukela phansi kulo mnyaka webumnyama lababenawo ngetinsuku ta-Ahabu. Kwehle njalo Solomoni njalo njalo waze waphumela kuleso simo lesisivuvu. Kodwa ngaphambi nje kwekuba avale leso simiselo sesikhathi lapho, waniketha siciniseko sebumsulo abamoya longcwele kumaJuda kuphela. Ningahambi ngendlela yebetive, kepha yanini etimvini letilahlekile laka-Israyeli. Kunjalo na, weda kubakhe, kepha labakhe abamemukelanga. Kepha labo labanengi labamemukela, wabapha emandla kuthi babe bentalelwane yaNkulunkulu. Wathi ngibapha kuphila lokuphakathi. Kuphila lokuphakathi kuvela egameni lesiGriki lazowe. Zowe nguloko kuphila. Zowe kuphila kwaNkulunkulu. Futhi uma kuphila kwaNkulunkulu kuhlala kini, kuvetha kuphila kwekumesaba uNkulunkulu. Njengalokhu uqinisekile impela nje, njengoba ngimela ngempili. Nemuntu lonako ngeke asabhupha kunekuthi uNkulunkulu angabhupha ngoba uNkulunkulu ukumuntu amen loyo lova emave ami akholwe ngilongithumile unekuphila lokunguna phakathi uthi akasoyi ukuya ekulahlweni kepha unekuphila lokunguna phakathi lodla inyama yami anathe ingati yami ngiyakumvusa ngemuhla wekuphela lelo livi lakhe indvuduto lenkulu ekholweni uthi kulahlwa lokunjepho kulabo labala kuhamba ekukhanyeni kuya ngekufuthubala akunjalo na kulungile kuhle kimi Kaphelani, nibone ukuthi lokhu kuqinisile yini. Nakethu bese ngakuthatha umbhalo nembhalo liviki neliviki, liviki neliviki, futhi sihlale kuloko. Kuthi ngcu, sifundo lesifanako umnyaka wonke, sibe siloku singakakudonsi eBhayibhelini. Konke kwako, futhi entweni lefanako ngcu. Manje sandulelo lesincane nje lapha, sibiyela emuva futhi sithola ukuthi kuchaza ukuthini kwala umbhaphathiswa womoya longcwele kuwe. Ukuthi kwakuchaza ukuthini kubo ngalolo suku manje kuHezekiah sahluko semfica umprofeti abone iJerusalema manje khumbulani sicoxa kuleyo ndzawana lapho emaJuda ngaphambi nje ekuphetheni kwawo manje sikubetive ekuphetheni kwabo sithi obeseke sesihamba siyongena esikhatsini seminyaka lengulungwane ulungile kodwa manje bukusisana niphetha ngebaJuda manje umprofeti ukubona kungakendeki lena kungasiyo iminyaka lelikhulu cishe iminyaka lengemakhulu lasiphohlongo ngaphambi kokufika kwenkosi uthi kwaprofetwa ngumprofeti manje lalelisisane sisafunza wamemetha etindlebeni tami akhala ngelivi lelikhulu athi mabasonzele labaphethele lidolobha futhi kube ngiloyo abe nesikhali sekubulala noma sikhali sekubhubhisa esandleni sakhe Manje bukusisani manje njengoba sifunda uthi bhekani kwafika emadodza lasithupha esangweni lasenhla lelingasenyakatho nguleyo naleyo ndoda inesikhali sekubulala esandleni sayo uthi le ndoda ekhathi kwawo netimpahla letimhlophe igcoke ilineni inelukhondo lweinki yembali ngasengculini yayo bahamba bema ngembili ngaseceleni kwealtari lelithusi nengatimulo yenkosi uNkulunkulu waIsrayeli yayenyuka kukherubi etukwa labe bakhona yaya embundvini yendlu futhi yabita indoda lembethe ilineni leyayineluphondo lweinki yembali ngasengculini yayo Lalelani.
And the Lord said unto him, Go
Nengosi yathi kuyo, Sabulani edolobheni ekhathi kweJerusalem. Iyophethela eJerusalem. Futhi ubeke luphawu emabuntini ebantu lababubulako futhi bakhala ngato dinengiso letendiwa ekhathi kwalo. Futhi khona ke washo endlebeni yami, Sabulani edolobheni emva kwabo. Futhi nibulale futhi liso lenu lingashilo utho ningabi nabubele nibulale nicitha amacheko netinsizwa netintombi bantwana labancane nebesifazane kodwa ningasondzela iJudane kuloyo lolukuye loluphawu uthi aqale endlini lengcwele futhi aqala ngemadoda asendulo lebeka sembi kwendlu manje bukusisana umprofeti asemoyeni athathwa enyuselwa engathi mlweni uNkulunkulu wathi ngitokubonisa ukuthi ngitokucatulula kanjani kumJuda ngaphambi kokuta kwebetive fundzani livesi noma sahluko ngaphambi kwako manje lapho angena lapho wathi ngekubona uqala wabona sono edolobheni kwangathi bekangakaze asibone ngaphambili uthi wabona iJerusalema manje khumbulani kwakuconziswe kumaJuda kuphela Hayi betive liJuda nenhlokodolopha yabo iJerusalema njengayitolo ebusuku nje besinako kuconziswa kubaProtestani manje kusihlwa kuconziswa eJudeni wathi tsabulane edolobheni naku ukuthi emadoda netikhali tekubulala esandleni sawo aphuma ayobulala yonke indvo emtini wathi manje kubambene umzuzu nje futhi lapho kuphuma indvotha legcokele timhlophe ake sime umzuzu igcokele timhlophe kulunga bungcwele igcokele timhlophe leyayineluphondo lweinki yembali ngasengculini yayo yathi tsabulani edolobheni kuqala ngaphambi kokuba bafike bese ubeka luphawu ebuntwini lawo wonke wesilisa wesifazane umfana nentombatana edolobheni lobubula futhi akhalela sinengiso lesentiwa edolobheni ngenxa yetono tebantu nibabeke luphawu kwase kuthi ke emva kokuba seyijabulile yabeka luphawu yabuyela emuva yase ithi sekwentiwe wabese ke uthumela emadoda wathi qhubekelani embili kuthi ningashilutho kodwa nibulale nicothule yonke into lengenalo lolo phawu kuyo buka lapha mnakethu loyo mbeki weluphawu kwakungesuye lomunye ngaphandle kwamoya lwengcwele futhi caphelani uma etha eJeffersonville kusihlwa ethabanekeli laBranham noma ngiliphi lelinye lithabanekeli edolobheni noma ngiliphi lelinye libandla bengalubeka kubani luphawu lobekacotho kakhulu futhi lowethembekile phambi kwankulunkulu lobekakhala tinyembeti futhi akhala futhi akhuleka imini nebusuku ngetono telidolobha na ngabe litokwentani kubashumayeli labavumela besifazane babo baphumele ngephandle lapha bagcoke emasudu ekubhukusha bese batelula bagcoke tikhindi futhi bahambe behla benyuka emigwacweni futhi bahlabela ekwayeni futhi batipende futhi batiphathise kwabojezebheli futhi uma emadoda ngaphandle lapho abhema futhi anatha futhi achubeka futhi agembula nako konke lokunye futhi bashaya kwangathi bebanganaki lutho ngako baya edineni lenkukhu lelikhulu noma iphathi nzawanathide bahlale ekhaya ebusuku bangalesithathu futhi babuke mabonakude esikhundleni sekungenela umhlangano womkhuleko ngesikhathi sasehlobo bavale lisondo ngetinkonzo yini labe angayibeka luphawu na lesikuthi ngako kusihlwa incumbi yaloku lapha buvangeli baseHollywood bumklinywe bacinzetelwa phansi nefashini lenzala imvuselelo lethunyelwe nguNkulunkulu besilisa nebesifazane labaguqa ealtar bese bayayekela lokuqhawulana nekuphakamisa tandla futhi babafafade futhi babhabhathise buso bubheke embili babheke phansi nato tonke leti letinye tingubo netimfundziso letigcamile futhi baguce phansi sibili lothabukile umoya lo ephukile lapho sono sikhona nihlanganise lokho ndzawonye bese nicala lokuyifashini lenzala kumemetha kakhulu kwemntana lodelwe kabusha amen ngulolo hlobo loluthola moya loyingcwele kunjalo anginanzaba noma ngabe bayimethodist ibaptist noma emakatholika noma ngabe bayini uma befika embi kwalelo altari futhi bakhale imini nebusuku oh nkosi nkulunkulu buka tona taleli dolobha inhlitiyo yami ayikwathi kuphumula angikwathi kuphumula nkosi kubona letinto leti itendeka oh nkulunkulu yenda lokutside sithumelele imvuselelo leyifashini lenzala usemgceni wemncele wekuthi uthole moya longcweleke mnakethu kodwa uma nenyukela lapho ngoba nigcume phansi nasiphezulu noma ngoba nijayive kanye nemculo noma ngoba nentelenye into futhi nahamba-hamba futhi nikhukhumuka futhi ningangenelani futhi nicuthula umlomo futhi niphikisana nekujoyina emabandla futhi nigcuma nisuka endzaweni niye endzaweni kukhombisa ukuthi anitange nithole lutho ekuqaleni nakethu lowo ngilomuhle umuthi lonemandla kodwa ngempela utokulungisa kunjalo yebo mnumzane utokukhipha kungekho lobuthakathaka emkhathini wenu njengamose ngithanda ukubuka ebhokisini lakhe lemithi wena ungeke uthande na Bekane bantu abathi gitsi letimbili ngephandle lapho. Beungathanda yini kubuka eboxini lemithi la Mose. Kuthi bekanani na? Konke lawo madoda lamadzala nemakhulu etinswane titalwa njalo ebusuku nebantu labakhubathekile nebantu labagulako. Futhi lapho aphuma eminyakeni lengamashumi lamane kwakungekho namunye munye lobutsakathaka emkhatsini wabo. Beningeke yini labanye benu bodokotela labahlethi lapha kusihlwa nithanze kubona ebhokisini lemithi yakhe na ake sibuke kulo futhi sibone ukuthi kuyini manje bukani emuva sidothola ngenkosi leniphilisako ngilokoke amen kwakungilokoke ngenkosi leniphilisako ake sithi kutoba khona luswane lolutalwako ngenkosi leniphilisako Unenyumonia, ngiyinkosi leniphilisako. Ngiso kuphela sithako semuthi nekusetshenziswa kwawo labeka sinikeda. Ngiso leso kuphela labeka singa. Nguleso kuphela labenaso. Nguleso uNkulunkulu lamnika sona. Ngusobala namuhla, oh asikholelwa kuloko, cha, loko Nkulunkulu akaguquki inhlobo uyafana uma lo moya lona uchubeka njengoba abantu benta namuhla phansi kweligama lebuKristu kwenda uNkulunkulu agule esiswini sakhe emuva lapho kwakusinengiso ukuthi bantu bende lokho kusinengiso namuhla Jesu Kristu nguye idolo namhla naphakathi Oh ngidiva nginelukholo caphelani hamba lapha wathi hamba utsabule edolobheni bese ubabeka luphawu lababubula bakhalela sinengiso lesentiwa edolobheni wase uthi ke emva kokuba wenda lokho wajikisa lamadoda lanetikhali tekubulala uthi ahamba futhi abulala yonke into manje somlando kancane nje Jesu wafika enyameni uNkulunkulu abonakaliswe enyameni uNkulunkulu beka kuKristu enda kuthi live libuyisane naye futhi ngesikhathi efika enyameni beka hamba ajikeleta afundzisa bambita ngaBelzebule umbhuli bahlekisa ngaye ngekutalwa kwakhe konke lokunye bamala bamkhiphela ngephandle wathi loyo lokhuluma lokumelene nendodana yemuntu uyothethelelwa yena kodwa lokhuluma lokumelene namoya longcwele akasoze athethelelwa nguye kule live na 7 lelidako wabitha amaJuda lambalwa owahlanganisa ndzawonye akayanga kubetive waya kumaJuda bekathunyelwe kumaJuda kwakungesiso simiselo sesikhathi sebetive sibane sekugcina lesasivutha eminyakeni wemaJuda futhi waya lapho futhi kwakukhona abantu labambalwa labamemukela lababitelwe ngephandle njengoba kunjalo impela nje namuhla Njengoba nje moya longcwele ukhuluma uphuma kuJesu Kristu walibitela ngephandleke kanjalo moya longcwele ukhuluma kuJesu Kristu ubitela ngephandle namuhla beba kukholwa lokungethuli kwemvilo babukisisa umholi wabo bebambukisisa bebathi kuthi beka inkhosi yebaprofeti beba kwathi lebeka ngiko la kukhuluma uNkulunkulu wakuqinisa uthi wathi kwakuliciniso bebathi kuthi bebaneliciniso Beba mathi laba bebamkholwa futhi bachubeka na Jesu base ke bayambethela wathi babe bathethelele abakwathi ngisho lalaba kwentako kodwa kwathi sekufike ngalokugcwele lusuku lwePentecost kwakukhona sicuku salabancane bantu labakhala tinyembedi bakhala futhi bachubeka futhi kwathi sekufika ngalokugcwele lusuku lwePentecost ngalokungadelelwe kwavela umpriest enyuka ngemgwaqo anelibhokisi lesingwa ikosha libhokisi lesidlo wathi iphandle ulimi lwenu manje uthi ngitonatha liwayini umbhedo lonjepho enhla nemgwaqo kuvela umshumayeli wamaprotestani wase uthi sitothatha sandla sangesekudla senhlanganyelo bese sithatha tinyanga letisithupha tekungavumeli lutho he umbhedo ngitoni fafata ngitoni papatisa ngitoni thatha ngalendlela nginithathe nginifake ebandleni Ngininike isandla sangesekudla senhlanganyelo umbhedo kodwa kwathi sekufike ngalokugcwele lusuku lwePentecost ngekushesha kwavela ezulwini kwangathi kuvunguta kwemoya lonemandla uthi yagcwalisa indlu yonke laba bahlethi kuyo ilimi letahlukene tahlala etikwabo njengemlilo baqala ukukhuthiliza nekubambeka nekubhibhidla nekukhafule emathe nekuchubeka wena uthi akusiko ngitokufakazela kuwe ngeBhayibheli yebo mnumzane ucwanze kungitshela ukuthi ngiloko labakwenda ngiloko leBhayibheli lilakusho benathi yini ukuthi Isaya waprofeta na ake nginifundzele indlo letsite lencane kuIsaya lapha umzuzu nje Isaya sasuko semashumi lamabili nesiphohlongo futhi sicale ngelivesi lesiphohlongo Yebo onke lamatafula agcwele emahlanda akhuluma ngalolu suku nemanyala kungangobe sekude indzawo lehlandekile nake uma leso kwakungesiso sithombe selijuda ngubani layo mfundzisa kwati futhi ngubani layo menta aqonze imfundiso na sikhuluma ngemfundiso kusihlwa ngulabo labalunyulwe elubisini futhi nalabo labasuswa emabeleni Ngoba umthetho ufanele ube sethi kwemthetho umthetho ethi kwemthetho umugqa ethi kwemugqa umugqa ethi kwemugqa ngule ndlela livangelile lifika ngayo kusukela kuGenesis kuya esambulweni ngoba ngetindzebe letingingitako nalolunye lulimi ngiyakhuluma kulabantu uthi lokhu ngilokuphumula kuthula lengathi kufanele kufike uthi konke lokhu abathandzanga kuguva kodwa basuka bahamba banikina inhloko yabo nako lapho khona nguloko lakusho lelo bekungesilo livi lami lelo livi lakhe khethani uma ningahle nikwadi lingeke lize liguculwe wathi umthetho etu komthetho umugce etu kwemuca lapha ingcosana lapha nengcosana lapho lonke livangeli lifanele likhishwe livangeli lelingcwele lifanele liqale lapha uthi balishumayela uthi lapho bakwenda emandla amoya longcwele ayafika nalawo majuda bekakathi ahlekisa ngajesu kodwa ahlekisa athi ha 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 labantu bagcwele liwayinde lisha batibeka luphawu ngesiphetho sabo saphakathi bathi kungani sive ngelulwimi lwakithi le misebenti lemangalisako labakhuluma ngayo na ngani labantu laba bagcwele liwayinde lisha ha ha bahalatisa futhi bahleka futhi petro lo mgicici longcwele umshumayeli welibhokisi lensipho wathi ihlelela libhokisi lensipho wabesa ugcumela etikwalo wathi madoda asejudiya nani lenakhe ejerusalema akwateke lokhu kini nibeke indlebe ephimbeni lami kodwa loku kungiko lokwakhulunywa ngemprofethi Joweli la madoda akagcwali liwayinde lisha njengekucabanga kwenu loku kuseli awa lesithathu emini kodwa loku nguloko wakhomba emuva ebhayibhelini bengihlala ngisho kanenge uma loku kungesiko loko ndovele nje ngigcine loku kude kufike loko uma kukhona lokwehlukile kunjalo wathi loku nguloko lokwakhulunywa ngemprofethi Joweli kutofezeka etinsukwini tekugcina iminyaka lethi nkulungwane letimbili tekugcina iminyaka lethi nkulungwane letimbili tekuqala kwabhujiswa umhlaba ngemandi iminyaka lethi nkulungwane letimbili yesibili kwafika Kristu eminyakeni lethi nkulungwane letimbili yekugcina ngiyothulula umoya wami haleluya hayi kuthi ngiyofundzisa labanye bashumayele bese ngithuma labanye bapristi kodwa ngiyothulula umoya wami lovela ngetulu emadodana enu nemadodakati ayawuprofeta ethi kwetincekukati netisebenti letinsikati tami ngiyawuthulula umoya wami uthi tiyawuprofeta ngiyawuveta tibonakaliswe emazulwini etulu nasemhlabeni phansi kwakungiloko ke loko kwakukugcotshwa nalawo majuda ahleka futhi ahlekisa futhi athi bagcwele liwayini lelisha loko kwabeka luphawu ngesiphetho sabo nga-AD 96 kufika kwaTitus eta ehla avela engcenyeni iJerusalema lalihachwe timbi kuthi niyathi kuthi kwendeke ini lawo majuda athi manje sitobuyela endlini yenkosi kodwa labo labebaxwayisiwe kuthi bagcwaliswa ngamoya longcwele njengoba Joseph athi labo bantu labaluhlobo lwemazimu kathe nidla umtimba walo Jesu waseNazareth wathi bafihla umtimba wakhe uthi bebakathe badla wona bebadla sidlo wathi bona bebabona sicuku emuva lapho labo labakholwa ngalokuphambene nekukholwa lokungiko menathi yini ukuthi labo bantu emuva lapho bebabitwa ngekuthi lokholwa ngalokuphambene nekukholwa lokungiko niyakwathi lokho na niyathi ukuthi yini lokholwa ngalokuphambele nekukholwa lokungiko na umuntu lohlanyako ya bukani Paula longcwele manje nine bantu nine mabaptist nithanda ukuthi Paula longcwele oh ngiyamkholwa nine makatholika nithi oh Paula longcwele bese nanga letimbili noma letintathu letinyawo tabo letho tithombe leticoshiwe lapho eRoma Paula longcwele yebo mnumzane bukani ukuthi Paula longcwele wathini ngesikhathi asembikwa Agrippa wathi ngendlela nabathi kweduka umgicikile ongcwele nguleyo ndlela lengumkhonta ngayo uNkulunkulu amen
ngangiyothanda kujoyina tandla naye ngithi ngikhola lokufanako Paulu haleluya yebo mnumzane into lefanako
sekwendlule iminyaka lengamakhulu lalishumi nemfica Paula ngisakholwa into lefanako ngisenawo umoya longcwele ngibonakaliso letifanako imanga letifanako yonke into iyafana nje ngisachubeka moya longcwele lofanako ngisabekwe luphawu kuze kube nini na lusuku lwekuhlengwa leivangeli liyoshunyayelwa ini livangeli yini livangeli na hayi leli ivi kuphela Paula wathi livangeli lifika kithi hayi evini kuphela kodwa ngemandla nangesibonakaliso samoya longcwele kufika livangeli Paula wathi angithi nemfundo yasekolishi ngifike ngenda emavi lamakhulu lana timbali kuthi insindiso yenu yesekeleke etikwemavi lamakhulu lakho kumkile netindzebe letikhangako nalelinye lihubo lekubonga noma sivumo kholo sebapostoli noma into lefana naleyo angitange sengite kini kanjalo kodwa ngitakini ngathi into inye kuphela emandle kuvuka kwa Jesu Kristu nesibonakaliso samoya longcwele haleluya uNkulunkulu sinike labanye futhi boPawula labangeke bancemphethise kodwa bakubeke lapho ngaphandle ngaphandle kwetifundo tasekolishi tetivikelo amen luPawu laNkulunkulu amen manje sinesikhathi lesingakanani lesinaso incumbi asinaso ngoloko lebe ngikucabanga kulungile kusasa ngemgcibelo akekho kini losebentako kulungile kulungile khumbulani nje imizuzu lembalwa khulekani chaphelani mnakethu lesi sikhathi lesicotho lesi sikhathi lebefanele sithathe ngaso luhlu lolubhalo phansi angemi lapha ngendisa kwemhlekizi kube benginjalo bengitoya ealtari futhi ngiphenduke ngahle kube ngendisa kwemhlekizi kulabanye benu kodwa angiconzi kuba nguye nenda kuthula lokuncane kanye nangesikhashana akukho lengingakwenda ngaloko kukhona into lefika kimi ingenda ngende kanjalo ngako akukho lengingakwenda kodwa enhlitweni yami mnakethu ngilikholwa ngenhlitiyo yami yonke sekuyiminyaka letsite ayiye emashumini lamabili bengishumayela leli kuleli pulpiti ngijikeleta umhlaba nankulunkulu alicinisa ngetibonakaliso nangetimanga amen Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi yebo manje wathi bende netikhali kuthi bende ngaphambili bala kwemukela lolo phawu futhi waphuma noTitus wadla indvonga taseJerusalema futhi bagijima bangena edolobheni babalambisa ekhathi lapho bade babilisa labantwana banomnyana nomunye uthi babadla badla emagcolo esihlahla tjani emhlabathini kwase kuthi ke lapho ekugcinene bade baphonsa lithawula
Titus lapho ayongena eJerusalema wabhubhisa ngalokuphelele yonke indlo lebeyisekhathi lapho wabulala besifazane bantwana inswane baphrist konke lokunye futhi walishisa lidolobha
naJesu wathi kuyofika isikhathi lapho kungayoshiywa khona litshe wathi buka lisondo lethu lelikhulukade nakethu siyibaptist noma imethodist noma emapentecostal noma yini wathi angeke kushiywe litshe etikwalelinye kukhombisa ukuthi uNkulunkulu akahlali etindlini letentiwe ngetandla uNkulunkulu uhlala etinhlitweni tebantu ngoba ungilungisele umtimba moya longcwele awuhlali endlini uhlala enhlitweni lelo lithempeli anathi yini ukuthi ningemathempeli aNkulunkulu ophilako na amen yakha lithempeli yakha lisondo konke kukhola kwakho kwakhe kwadungeleta lithempeli noma lisondo lakho noma sithixo sesigodo uthatha luphawu lwesilo futhi ungadi kunjalo
nengama futhi nicisa sonke isikhathi senu bashumayele ukuthi nesekele inhlangano yenu futhi nje nehamba ngalokuconze ngqo neya ezihogweni nayo lapho bangahamba nje baye khona
ngiyakutshela mnakethu sekusikhathi sekuthi ngabe emadoda avukile ukuthi ashumayela livangeli ngemandla amoya longcwele lapho khona nizawutonge asibite imethodist ibaptist ipresbyterian ikatholika nako konke kuthi siye esiphambanweni sajesu kristu manje wena uthi umelusi wetimvu lomdzala uphatha luju lwetinyosi alubeke etikwelidwala uma imvu legulako ilukhothile yayisinza nakethu nginesikhwama sonke lesigacwako lesigcwelelona lapha kusihlwa futhi ngitolubeka etikwelidwala Kristu Jesu nemvu legulako ingakhotha bese iyalulama kunjalo nakethu lalela angiyulubeka etikwanoma nguliphi libandla alusilo lwanoma nguliphi libandla lungelwa Kristu kunjalo impela Bangibongela igama nje. Oh yebo siyakholelwa kuKristu. Imisebenzi yakho iyafakazisa ukuthi nikholwa ini.
Jesu wathi letibonakaliso TIYO. Ngokuthi tuyabalandzela labakholwako. kuze kube sekupheleni kwemhlaba
futhi ngeligama lami bayokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha uma bangaphatha inyoka noma banathe lokubulalako angeke kwaba nengodi kubo uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza ngoloko Jesu lakusho lawo ngemavi ekugcina lawa etindzabeni takhe futhi wenyuselwa ezulwini nebantu labahamba baye embili bakholwa futhi bashumayela kuphilisa uNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu live libabita ngalabahlanyako nelibhayibheli lathi uma babita umnini muti ngabhelizebuli bayowabita kakhulu kangakanani bona labafundzi bakhe na balahla ngelicala nabo balele lapho bonke bafa impela nje kodwa Josephus wathi labo bantu labo luhlobo lwabantu labangamaKristu bahambe basuka eJerusalema baya eJudiya futhi balubalekela lonke lolulaka manje lelo kwakulijuda kuphela kwelijuda ngekushesha manje emizuzwini lembala lelandzelako ake sichethe labetive ngekushesha impela asiphenye ngale etambulweni sahluko sesikhombisa lapho sitochetha khona simiselo sesikhathi sebetive sibone ukuthi lokhu kuliciniso noma cha lokho kwakulapho umprofethi waHezekiah wemfica waprofetha kona kuphela kwaloyo mnyaka manje nangu umoya loyingcwele aprofetha kuphela kwalomnyaka lalelisisani manje njengoba ngifunza ngekucophelela emva kwaletinto leti sambulo sesikhombisa manje emva kwalokhu ngabona tingelosi letine lokhu kwakubagibeli bemahashi labaphumako esahlukene sesithupha nekuthi baphuma kanjani lihashi lelimpofu nelihashi lelimnyama nelihashi lelibomvu nakanjalo njalo lokhu kuthi labagibeli bebakadze bagibela live sikhathi lesithe ngabona tingelosi letine time emagumbini lamane emhlaba ibamba imimoya lemine kuze kungavunguti moya etikwe emhlaba naselwandle nakulesinye sihlahla manje bokusisane umbono lawubona kucala ngabona tingelosi letine time emagumbini lamane tindzawo letine emhlabeni jikelele ingelosi ibambe imimoya lemine tingelosi titithunywa libhayibheli lasho njalo nemimoya dimbi netincabano yayibambe imimoya yomine lapha manje bukusisani livesi lesibili ngase ngibona lenye ingelosi yenyuka empumalanga ine luphawu umsebenti lophelele ngalamanye emagama ine luphawu lwaNkulunkulu lophilayo yamemetha ngeliphimbo lelikhulu kutoti ingelosi yona letanikwa kuthi tone umhlaba nelwandle yathi ningone umhlaba nelwandle ne lihlahla size sitibekele uphawu dingeke uNkulunkulu wethu ebuntini lado bukusisani ndofunza ngehle njalo ngase ngiva lenombolo yabo lababekwa luphawu futhi babekwa luphawu wababeka luphawu tinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune esive esive sebantwana baka-Israyeli esive sakaJuda lishumi nakubili bese kwehla njalo naBenjamini naGadi naRubeni kwehle njalo kuye kuZabuloni bese kwehla njalo kuya etiveni letilishumi nakubili ekupheleni kwelivesi lesiphohlongo futhi lishumi nakubili uliphinzaphinza nelishumi nakubili kwenta ini likhulu nemashumi lamane nakune likhulu nemashumi lamane nakune ethi nkulungwane bonke ngemajuda manje bukusisani futhi emva kwalokhu ngabona futhi bheka sicuku lesikhulu lebe singenakubalwa umuntu sivela kuyo yonke imindeni lilimi netive bakhuphuka bavelaphi na niyabona siyabona lawo majuda kuthi akuphi ekupheleni kuthi lapho tingelosi tinikwa kuthi tiphumele kuyobhubhisa kwasho ekhathi lapha wabona futhi wabamba kodwa laba lapho bebavela kuphi kuyo yonke imindeni tilimi netive babonakala enkundleni nebantu netilimi time embikwe liwundlu nangaphambili tate mbethe liwundlu tembethe ingubo letinze letimhlophe liphethe emagala elusundu ngetandla tatu umlobokati webetive bekakadze abekwe luphawu lapha bukusisani uthi tamemetha ngeliphimbo lelikhulu tithi insinziso yankulunkulu wethu lohleti esihlalweni sebukhosi nakulo liwundlu futhi netingelosi letatime titungelete sihlalo sebukhosi emalunga lamadzala didalwa letini dawa phansi ngebuso embi kwesihlalo sebukhosi yakhuleka kuNkulunkulu tathi lalelani kuthi lokhu akuvakali yini kufana nemhlangano womoya longcwele Tibusiso. Amen. Inkatimulo. Kuhlakanipha, kubonga, luthumo, emandla, kunqoba. Akube uNkulunkulu wethu kuze kube phakathi naphakathi. Amen. Loko akuvakali kufana nalolunye luhlobo lwenkonzo yemsimeto webusondo walaba nemfundo yetiqu tasekolishi kimi. Loko kuvakala kufana nefashini lenzala kuthululwa kwamoya longcwele kimi. Labo bantu bebakathe banzana thithe bayathi ukuthi kwentiwani lapho sebabonela iwundlu lihlethi esihlalweni sebukhozi. Nalelinye lemalunga lamadzala lathi kimi, yini loko futhi bebambethe ingubo letimhlophe bobani na? Uthi bavelaphi na? Manje beniwathi onke emaJuda. Kodwa laba bavelaphi yonke imindeni, tilimi netive na? Ubukisisane, ngase ngithi kulo, Nkosi yami ngulo wathi. Yohane wathi, angathi nje. Lase lithi kimi, laba ngibo laba, laba naloko, ngiyacabanga, kulungile. Laba ngibo labenyuka baphuma ekuhluphekeni lokukhulu. Babitwa ngemgiciki longcwele lokuhlekiswa ngaye wahlushwa wahlekwa. Labenyuka baphuma ekuhluphekeni lokukhulu bahlanda ingubo tabo batenda abamhlophe engadini yeliwundlu. Bukusisani, bona baphambi kwesihlalo sebukhosi sankulunkulu. Ihlalaphi inkosikadi na? Ihlalaphi indlovukazi na? Loyo ngumlobokadi, umlobokadi webetive futhi bamkhonda imini nebusuku ethempelini. Umngami ukhonda mina ekhaya imini nebusuku, niyabona na? Loyo ngumlobokati waJesu, loyo ngumlobokati webetive. Futhi nalabahlethi etulo esihlalweni sebukhosi, uyawuhlala ekhatsi kwabo, bangeke baphindze balambe. Haleluya, tinsuku temsebenti setiphelile. Yebo ke sigejela kuningi kudla, kodwa angeke sakugeja naloku kodwa lapho. Amen. Ngiyathi lo amlohluphekako lomncane make lomdzala uhlethi lapha kusihlwa. Uthi ngike ngambona asukuma etafuleni. Sasinelikhofi nesinkwa lesidzala. Beka lithela kuso afake shukela. Uthi akekho lowenele ukuthi uhambe indzawo yonke. Bantwana batokhala uthi basukume basuke bahambe. Kodwa angeke sikwende lapho. Babe wami lo mdzala wacamela emikhonweni yami ngesheya kwemgwaqo ngaleya futhi wafa alambile. Kodwa ngeke siphinde sikwende futhi. Haleluya. Cha mnumzane, akusekho kulamba. Abasayulamba, abasayukoma, abasayuhlatshwa lilanga. Ngoba liwundlu lelingasekhathi nesihlalo sebukhosi liyobe zilusa futhi libaholele emthonjeni wemanti ekuphila. NaNkulunkulu uyawesula tinyembeti tonke emehlweni abo. Bangahle bente kukhala lokuncane nekuchubeka uma kufika moya longcwele, kodwa Nkulunkulu uyawesula tonke tinyembeti emehlweni abo. Bukusisani, wabona tingelosi letine, time emagumbini lamane, tibambe imimoya yomine. Masinyane manje, sikhathi sami sesiyaphela, kodwa angifinyelele kuleli phuzu kini ngaphambi kwekuvala. Bukani, wabona tingelosi letine, bekabone kuvala kwelibandla lemaJuda, kuthi wathi bona kanjani tita ngendlela lefanako, ita ngetikhali takhe. Tekucekela phansi leyompi. Manje bukusisani, hlobo lunu lweluphawu libandla lamoya longcwele lilalwemukela kube luphawu ebuntini labo na? Kwakuluphawu lwakamoya. Moya longcwele wababeka luphawu, kunjalo na? Akazange adwebe sithombe salutho enhloko yabo. Wakwenda na? Cha. Abalahlanga ngelicala livele lithithe leliphikisana nenkolo. Balahlwa ngelicala bakubo. Niyabona ukuthi ngichaza kuthini na? Libandla langempela laNkulunkulu lophilako liyolahlwa ngelicala yiKatholika neProtestani ngoba ayohlangana ndzawonye. Asavele anzawonye amunye njengamake nendvodzakati. Kodwa laba lapha bekangenjalo. Manje ke bukisisani ukuthi wendeni. Wathi ubekela uphawu ebuntini labo. Kwakuhlobo luni lweluphawu na? Ngitonifunzela lona kuTento tesibili. Bebanza wonye bonke ngahlitiyonye ngekushesha kwavela inhlokomo ingelosi ivela ezulwini. Nina nithi ingelosi yayinhlokomo kwakuyini lokuhamba embi kwaDavide lapho eva kuvunguta kwamacembe emacembe emgungumenxe ngalobo busuku lapho asaba kuqhubekela embili nje na? Weva inhlokomo ivela ezulwini kwangathi kuvunguta kwemoya lonemandla. NkulunkuluNkulunkulu uhamba embi kwabo ngekushesha kwabonakala kubo moya longcwele nemandla basho baphumela emigwacweni becha futhi bagcuma futhi bakhuluma ngetilimi nangetindzebe letingingitako futhi bamemetha futhi batiphathisa kwesithakwa futhi wonke umuntu athokota nje futhi adumisa inkosi uNkulunkulu akunjalo lokho na nguleyo ndlela uNkulunkulu lenda ngayo uma ehlisela emandla akhe nempaphathiswa moya longcwele futhi wangena lapho ngqo futhi wasuka wahamba umlayeto Hallelujah. Futhi bamemetha, futhi bakhala kakhulu, futhi bakhuluma ngetilimi, futhi baphuma lapho. Futhi lolo kwakulupha uNkulunkulu lalubeka etikwe bantu. Kunjalo na, uNkulunkulu ubeka luphawu, futhi ngilolo hlobo leluphawu uNkulunkulu lato lubeka kubantu bakhe namuhla. Luphawu lolufanako laNkulunkulu lolwaya kubo lapho ngaphansi kwempaphathiswa moya longcwele, kwakuluphawu laNkulunkulu. Kukhona ngifuna kunibuta kona bandla. Le Bible liyasho ukuthi luphawu laNkulunkulu ngalolo suku lwalungumpaphathiswa moya longcwele. Luphawu lolwalukubantu kubenda behluke kulabanye lwalungumpaphathiswa moya longcwele. Kunjalo na, le Testamente lelisha lasho kuEfesu 4:30 ukuthi moya longcwele uluphawu laNkulunkulu lwebantu ngetinsuku tekugcina esiphethweni senu saphakathi. Kunjalo na, kona ke moya longcwele wawuqinisile. Manje saba neminyaka wemaMethodist, saba neminyaka wemaBaptist, saba nekulungisiswa, saba nekungcweliswa, saba natotonke leti tinto tita. Futhi khona lapha cishe eminyakeni lengamashumi lamane leyendlulile, umbhaphathiswa womoya longcwele wafundwa kuqala eUnited States. Kunjalo na, cishe eminyakeni lengamashumi lamane leyendlulile, lapho bantu baqala kukwemukela. Manje bebavamise kukubita ngemsebenti weMusa wesibili impela. Kungcweliswa, kungcweliswa, kulungile. Sitsha sifanele kuqala sithathwe sibuthwe, sigcwele sonke ludzaka. Siyalungisiswa ngoba umuntu usibuthile. Into lelandzelako sifanele sihlandwe ukuthi sifakwe licopho. Ligama lelithi ngcwelisa lichaza ukuthi uhlandiwe kwase kubekwa eceleni kwentelwa inkonzo. Kodwa kubekwa eceleni ukuthi kwentelwe inkonzo akuchazi ukuthi usenkonzweni. Futhi ke Jesu wathi, nibusisiwe uma nilamba futhi ninomele kulunga, ngoba niyawusuthiswa. Niyabona, moya longcwele wafika kuleli ngcwelisiwe langempela leliciniso likholwa leli ngcwelisiwe. Netibonakaliso netimanga ticala ukuthi bonakalisa masinyane nje uma leso sitsha sesilungile namoya longcwele wangena kuso. Niyabona ukuthi ngichaza kuthini na? Ungeke waletha emafutha kulelo bhodlela ngaphandle uma kukhona emafutha ekhathi lapho. Akunandzaba ukuthi lelo bhodlela lihlandeke kangakanani. Ungeke waletha ukukhuluma ngetilimi nokuphiliswa kwaNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu enveni lokungekho lutho kuyo. Moya longcwele wawufanele ulethwe ngaleso sikhathi. Bukani, cishe eminyakeni lengamashumi lamane lendlulile. Ake sicabange emuva. Siyabuka nzawutonke, bukisisani ngekusondzela. Kwakukhona umbusi lomkhulu lowaphuma impi yemhlaba yokuqala. Ngokuqala kuwo wonke umlando welive, impi yemhlaba. Wayeqalela kuphi na? Wayongena khona ngqo eJalimane. Kwendekani na? Kuyathusa, akekho lowadiko. Kude kube ngulolu suku kuthi yema kanjani. Akekho lowadiko. Funza kuncipha kwempi yemhlaba. Yonke tincwadi ngayo ngetifunzile. Akukho namunye umuntu, into kuphela labayadiko, kwaba khona umthetho lophumako, ayiyekelwe, akekho lowadiko ukuthi ngubani lokuniketako. Ngani, oh Nkulunkulu, nito ngibita ngemgiciki longcwele, noma kunjalo, ngako ngingahle ngende ngekwemizwa yami. Bukani, ngibonga kakhulu kanjani ngamoya loyingcwele, kuba lapha ngempili, kwembula. Caphelani, bukisisani, baphuma yonke imimoya ita emhlabeni. Ikhalite simanje ugubhisa ngalokuphelele yonke into empini yemhlaba kodwa khona masinyane yema sambulo sahluko sesikhombisa sathi ngabona tingelosi letine tehla netikhalitato tekubulala futhi nako kwahamba indoda lephuma empumalanga ineluphawu laNkulunkulu lophilako yathi bambani imimoya yomine yibambeni ngani na emajuda akekwenza wendlefanele kwamanje ludumo EmaJuda akekwenzaweni lefanele njengoba uNkulunkulu atsembisa. Wabatshela ukuthi ayoba kuphi emengale. Wathi uma nibona umkhiwane uhluma emagala awo yathini ukuthi sikhathi sesisondzele. Futhi uma nibona amaJuda abuyele ePalestine yathini ukuthi sikhathi sesisedude. Lesitukulwane lesi asiyukwendlula kungakagcwaliseki konke lokhu. Futhi mnakethu eminyakeni lesikhombisa ledlulile kwekucala ukuthi umjeka wamaJuda uke uphephetele. Eminyakeni lethi ngulungwane lethi mbili ethi kweJerusalema. Yebo, iminyaka lengamakhulu langamashumi lamabili nesihlanu. Amen. EmaJuda bengekho lapho kwakungendiwa khona kodwa yathi bambani bambani ngani ngani bambani bukisisani bekunebethive noko emkhathini weminyaka waWesley neminyaka wePentecost beba safanele bangene ngaphambi kokuba iPentecost ingene eminyakeni welibandla laseLaodicea kwakukhona umnyango lovulekile ubekwe embikwe libandla umnyango lovulekile ku lothandzako makete anathe emthonjeni wemante kuphila ngesihle umnyango lovulekile lobekiwe. Oh hey, wase uthi ibambene ngani na Jesu wathi umuntu waphuma futhi wasebenda nalomunye umuntu waphuma ngalelinye liawa futhi wasebenda nomunye umuntu waphuma futhi wasebenda nemuntu munye waphuma ngalehawa lelishumi nakunye futhi lapho ema ngalehawa lelishumi nakunye ubanika bonke sabelo lesifanako liawa lelishumi nakunye bathi buta ukuthi kungani wakwendelani yena wathola liawa lelishumi nakunye wonke umuntu longenako na bakamathi Luda labasebenda bahamba ngaphansi kwesimiselo sesikhathi saluda bafela emseni labanye emamethodist amemeta afa ngaphansi kweminyaka waWesley bafela emseni siphila kulomunye umnyaka hayi emuva lapho lapha make bekavamise kuhamba ngenkalishi yetinkabi futhi thine sihamba nge-Ford luhlobo lwe-V8 lecisha impela ihambise kwendizamshini ijeti kunjalo siphila eminyakeni owehlukile ngalokuphelele futhi siphila esimiselweni sesikhathi lesehlukile siphila elusukwini lokubuyiselwa kwemandla kaNkulunkulu futhi khona lapha sibona emandla kaNkulunkulu njengoba benda ekuqaleni siphila kulomunye umnyaka. Ningabuki emuva lapho kuWesley iMethodist nabo bonke labo iBaptist nePresbyterian bukani lapha kuJesu Kristu umqalisi nemphelelisi wokukholwa kweliBhayibheli. Haleluya. Manje mbukisiseni wathi ibambeni kude kuthi ini bantu beliawa lelishumi nakunye bakwadi kungena kubitwa kwekugcina kwebetive make wasebenda lapho babe nabo basebenda lapha gogo wasebenda emuva lapho lona ngumnyaka wethu liawa lelishumi nakunye leyo mphi emhlaba yema ngenyanga yelishumi nakunye eminyakeni ngelusuku lwelishumi nalunye lwenyanga liawa lelishumi nakunye esukwini nemzuzu welishumi nakunye eaweni kude bantu beliawa lelishumi nakunye bakwadi kungena ini bemukele umbhabhatiso lofana kwamoya longcwele labakwenda emuva lapha ekuqaleni kubuyisa emandla nekuvuka kwenkosi Jesu Kristu libonakaliswa netimanga letifanako kuyini na timbi tiyazabalaza lapha tiyazabalaza lapho tiyazabalaza lapha tiyazabalaza lapho titama ku emabhomu ema-atom nako konke lokunye kuyakhiwa kodwa ngeke bakwende. Abakwati kukwenda athe emaJuda athole kuvakashelwa ngumbhabhatiso womoya longcwele. Ingelosi yathi ibambeni sithe sibekele uphawu tingceku hayi umlobokade. Labetive bebangakaze babe yingceku singemadothana nemathothakade. Labo tingceku emaJuda. Abrahama bekayingceku yaNkulunkulu. Haleluya. Manje sithola tinkulungwane letiphindwe kathi nkulungwane temaJuda. Nkulunkulu wenda lukhulu inhlitiyo yaFaro kuwachubela ePalestine. Nkulunkulu wacinisa inhlitiyo yaHitler, inhlitiyo yaMussolini, inhlitiyo yaStalin. Ufuca ngemandla kuyongena ePalestine angathi kuthi wendani asebenda etandleni kaNkulunkulu ngqo. Lawo lati ngulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune ayomangale uthi ngalolunye lwaleti insuku leti webe uNkulunkulu longcwele umprofeti logcotshiwe waNkulunkulu uyowelela lapho anetibonakaliso netimanga lawo majuda ayothi ngiloko lengikufunako yebo mnumzane naNkulunkulu uyobhabhathisa emajuda lati ngulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune Neluhlwitho luyofika umnyaka bebetive uyongamuka ibhomu yeatom iyochuma ukuthi ithathe umhlaba nelibandla lebetive luyohlwithwa liye edulu ukuthi lime lapho ebukhoneni baNkulunkulu bobani laba labenyuka baphuma ekuhluphekeni lokukhulu na bahlanda tingubo tabo letinze engathi nelundlu baphambi kwaNkulunkulu bangenasici amen luPaulu esilo umfelanza wonye emabandla bukatolika Gonge kuboshwe ndzawonye kungena enxushunxushwini insali umlobokati wamoya longcwele nalabantu lamuhla labahleka ukukhuluma ngetilimi labahleka kuphilisa ngekwaNkulunkulu labahleka siprofeto labahleka sibonakaliso samoya namoya lofanako lowawubusa lawo majuda emuva lapha lahlambalatha moya longcwele emuva lapho uthi afa phansi ngekwehlulela kwaNkulunkulu le United States iboshelwe kwahlulelwa ngekwaNkulunkulu phansi kwemandla amoya longcwele balahle ngelicala futhi bahlekisa futhi bacosha futhi basibita ngebagiciki labangcwele nako konke lokunye kodwa li awaselilapha lapho uNkulunkulu athothulula kwahlulela kwakhe ngekwaNkulunkulu amen dilungiseleleni indzawo lephephile kuphela lekhona namuhla ikuKristu Jesu uNkulunkulu anibusise uma ningekho ekhathi phikelelani nite ningene labo laba kuKristu Jesu uNkulunkulu uyawubaletha kanye naye ekufikeni kwesibili ngaphandle kweluphawu lwaNkulunkulu lolungumbhaphathiswa moya longcwele umfelanza wonye wekuhlubuka uluphawu lwesilo loyo isho kanje inkosi ngiyabona ukuthi ngichaza kuthini kodwa labafundisi betenkolo batama ukufaka ubukhomanisi lapho bangaconzi ukuthi kusebenza ekhathi kwabo ngco wathi bayoba baholi labathi mbumbuthe bethi mbumbuthe wathi bayoba nemehlo kodwa ababoni wathi nini emasikweni enu ukhuluma imfundiso yabantu nenda imiyalo yabantu nenda imiyalo yaNkulunkulu ibe lide Niyohleka iKatholika ngekuhlela iCatechism yawo nebantu benu benyukela khona lapha kulenye ikhomfa noma lokuthethe futhi banxume ukuthi bangakwemukela yini kuphiliswa ngekwaNkulunkulu noma umbhaphathiswa moya naletindvo leti futhi bayawugceka futhi bawale futhi niyayihleka iKatholika aninalungelo lekuhleka iKatholika sizathu uma beka ingwadlakade leBhayibheli lathi wena uyingwaba bani kumfelanza wonye lofanako umani ekhathi kwalo bantu bami ehlukaniseni kusho uNkulunkulu futhi ngiyonemukela nibe kimi kunjalo Oh, kungani le lithabaneke laBranham lingaphumi enkingeni yethu na? Ngifuna kwathi uma ninebantu labakhona konke lapha nilikholwa lelivangeli futhi lishunyayeliwe futhi nilibonile tibonakaliso netimanga futhi kwaqiniswa nayo yonke into iNkosi leyikhulumile ifezekile. Manje ke yini indzaba konke lapha uma ngiva ukuthi kukhona ukucabana ekhathi kwenu uma ngiva ukuthi kukhona umbango na ngifuna libhale ngalokuphelele ukuthi yini indzaba ngani futhi kukhona nani enhlitweni yenu bese nikubeka kuleli pulpit la ngembili kusasa ebusuku ngifuna kubona ukuthi kungani lelibandla lingathathwa lemuke ngemandla aNkulunkulu nempaphathiswa moya longcwele netibonakaliso netimanga yini indzaba na umelusi wenu uyawukholwa niyawukholwa ngako yini lengakalungi lapha na ukhona lokungakalungi lena kufanele kube indlu yemhlaba lephethe lilambu lekukhanyisela imikhumbi lena kufanele kube indzawo lapho emandla uNkulunkulu nekukhala tiyembede nekukhala nekufuna uNkulunkulu lefanele ngabe yenteka khona imini nebusuku kungani singenawo na Ngiyathanda kodwa nini anithandzi kwasho Jesu anithandzanga wotani nitsenge kimi ngiyathi uthi wathi wena ucebile angesweli lutho akhuluma emabandleni Wathi uthi ngicebile futhi angesweli lutho sinhlangano lenkulu kunaletinye kepha awadi kepha umlolu sizi lombofu wekuhawukelwa lophumbuthekile nalohambaze kepha awukwadi uma umuntu akulobo bucayi futhi adi uyodisida kepha uma ungileyo ndlela kepha ungakwadi Na Kristu wathi emabandla alolu suku ayoba ngileyo ndlela uthi angeke akwadi Ncinda umuntu wakho akaboya lothandzekako wami nakethi lothandzekako Ncinda umphefumulo wakho njengoba kwakunjalo ngemkhuleko bese uthi Nkosi Jesu ngihlole Angithathe luhlu lokubhalwa phansi kusihlwa ngaphambi kokuthi ngiyolala uthi ngithole ukuthi yini indzaba ngami Ngikathe ngitisho iminyaka uthi angitiboni letindlo Jesu latisho kuthi uyoba nami naletindlo tiyochubeka angikuboni yini indzaba Nkosi Jesu na Sembeka ube qotho lehlise futhi ukhulume naye njengebuso nebuso nemzalwane utokwembula utokutshela zabula umphefumulo wakho wehlukane bese weneka lapho uthi Nkosi Jesu uma kubita ukuthi ngilahlekelwe ngumndeni wami uma kubita ukuthi ngilahlekelwe uphila kwami uma kubita ukuthi ngilahlekelwe ngumsebenzi wami uma kubita ukuthi ngilahlekelwe bulunga bami uma kubita ukuthi ngilahlekelwe ludumo lwami edolobheni ngitothatha indlela nalaba ingcosana labethelelekile benkosi manje khumbulane Jesu wathi lisango lincane nendlela incane futhi kepha bayingcosana labayoyifumana ngoba indlela inkulu leyisa ekubhujisweni lesinye futhi sigitsi nga 54 lisango likhulu leliyisa ekubhujisweni futhi banengi lapho labangena khona kunjalo loyo lahlekelwa kuphila kwakhe ngenxa yami uyokufumana loyo lothanda babe make thathe wabo umfo wabo kumbe noma yini kangcono kunami akafanele kubitwa ngewami loyo beka sanda sakhe egejeni bese uqala kuya embili ngisho nekuphenduka abheke emuva akasifanele isikhathi nakethu ngalolunyo laletinsuku inshumayelo elivangeli legcotshiwe yamoya longcwele yekugcina itoshunyayelo ngalolunyo laletinsuku sibhamu sekugcina sitodubula ngalolunyo laletinsuku luculo lekugcina litoculwa ngalolunye lwalethi insuku umkhuleko wekugcina utokhulekwa ngalolunye lwalethi insuku iminyango yelithabanekele itovalwa kwekugcina libhayibheli litovalwa epulpiti futhi nitokuma ebukhoneni bankulunkulu kuthi nitilandze ngaloko lenikuvile ngalobo busuku kuyokwendekani-ke lapho incwadi lenkulu ivula kuyokwendekani-ke Lapho kusihlwa sekufika erekhodini kuyokwendekani-ke Oh njengoba liculo lithi kuyokwendekani-ke lapho incwadi lenkulu seyivulwa kuyoba yini-ke lapho labo labencabe umsindisi namhla uyobutwa ukuthi anikethe sizathu kuyoba yini-ke umsebenzi wakho wema endleleni yakho batali bakho bema endleleni yakho umngani wakho longumfana wema endleleni yakho umngani wakho loyintombatana wema endleleni yakho libandla lakho lema endleleni
When the great book is open, what then? When the one that's rejecting this message tonight, you're gonna ask to give a
Nitokwenda njani ngako na? Niyathi ukuthi luphawu lwesilo luyini? Niyathi ukuthi luphawu lwaNkulunkulu luyini? Sekukini? Ngingosa inibusise sisema. Yakho babe asezulwini. Akuthi umusa wakho netibusiso kube etikwebantu. Vumela moya wakho unyakade. Uthi vumela moya longcwele wakho ushovele phansi etikwa labantu. Uthi ubaphe Nkosi umbhaphathiso womoya. Bangathi wonke wesilisa nowesifazane umfana nentombatana ekhathi lapha bangathi bangathathwa bemuke kakhulu kusihlwa umoya loyingcwele ngakuthi batothi nkulunkulu thatha konke lenginako thatha yonke into lengingiyo kodwa mangukhonde Nkosi yami ngitobeka eceleni yonke into ngitodzela bungimi bami ngitodzela kutichenya kwami ngitodzela libandla ngitodzela yonke into Akusiko ukuthi bathodzinga kabaphume ebandleni labo Nkosi kodwa bathofanele baphume esimeni labaphila kuso Oh, Nkulunkulu, buyisela ema-Methodist ebandleni lawo lesemlilweni kuthi ashumayele livangeli. Buyisela ema-Baptist emuva, buyisela labaka-Campbell emuva, buyisela ema-Katolika emuva. Ngosi Nkulunkulu, thumela lo tsite lovela ethabanekeli la-Branham lapha, abuyele ethabanekeli lapha, lo thobile, lo nemoya lothithobile, lo thophuma futhi akhulume futhi athandze. Futhi atame kuthola abantu labanhlitiyonye futhi kude moya lo ingcwele ukwathi kungena futhi usebendise bantu kumele atibonakaliswe netimanga letinkulu ngoba lonke likholwa sethelela sonke sono. Oh Nkulunkulu, sibona atibonakaliswe tichamuka, sibona umkhiwana uhluma emacembe awo, siyathi ukuthi sikhathi sesedude. Sibona leyo bhomu ilele ngaleya ethandleni sakhe impela umuntu wena lo wathi wanikwa ukuthi abhubhise umhlaba. Oh Nkulunkulu, singachubeka kanjani nekwala na? Singakwenda kanjani na? Kanti siyaliva livangeli lakho lelibusisiwe livakala ngalokucace bha, ngalokucacile. Siva moya loyingcwele uhola. Bona moya loyingcwele unikete atibonakaliso netimanga. Uphilisa labagulako, uvula emehlo langaboni, ubuyisela kuphila kulabafile. Imanga letinkulu netibonakaliso. Livangeli lishunyayelwa ngulaba ngakafunzi, bantu labangathi lutho, lishunyayelwa ngaphansi kwemandla nesibonakaliso samoya longcwele. Libonakaliso netimanga kulandzela libandla, kukhulu kangakanani lokunye. Wena wathi kube benimathi Mose, beniyolwathi lusuku lwami. Haleluya, kunjalo nanamuhla Nkosi. Babona tonke tinhlobo tetibonakaliso, tetimbi netingathathu nako konke. Bavumele baphenye emuva emakhasini leBhayibheli lelidzala lelithandzekako bese babona ukuthi sikuphi sigcobo seluphawu lwemamayela sisekupheleni kweminyaka. Oh Nkulunkulu, hambisa moya wakho ethi kwalaba bantu futhi lapho besuka lapha kusihlwa kwangathi moya loyingcwele angahamba nabo futhi kusasa ebusuku Nkosi uma sehlela kuleli altar lelikhulu lesilungiselela kulinikeda ikhulekela ukuthi ema-altare atogcwala ma emakamelo emkhuleko atogcwala futhi kwangathi ngelisondo ekuseni Nkosi nangelisondo ebusuku thine sibe sibhaphathisa lapha ngekwelivi laNkulunkulu futhi kwangathi moya longcwele ungehlela etikwa lawo mandi futhi enta letha tibonakaliswa netimanga letinkulu siphe kona babe. Busisa umelusi wethu lothandzekako lapha, busisa emalunga, busisa tihambi esangweni lakithi. Kwangathi singaya ekhaya kusihlwa futhi sizindle ngaletinto enhlitweni yethu. Siphenduke sibuye kusasa ebusuku, sithokoza siletha tinyanza. Sicela egameni la Jesu Kristu. Amen. Ngenkosi Jesu Kristu, inibusise ngamunye wenu. Awula nani, nibuye kusasa ebusuku, ningenise sicelo senu naloko lenikufunako. Futhi nisibeke epulpiti. Kwangathi Nkulunkulu anganigcoba njalo abe nani. Amen. Nkulunkulu anibusise.